Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twogera kwaganirira kinyi biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Tuje nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira Washington DC turi kuwa gatatu ni tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera ko mumeze neza kandi mukomeje kudunogerwa n'ibiganiro bya radio itahuka. Turagana iki kuri uyu mugoroba dufite ingingo zijya kugera kuri eshatu enye biraterwa n'umwanya tuza kubona ukuza kubungana. Turahera ku rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron mu Rwanda uri mu ndege magingo ya bakurikiye cyangwa bakurikira kuri Twitter mwabonye ibyo yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter muri kano kanya cyangwa mu mwanya wahise ahaguruka nyine yerekeza mu Rwanda, aho avuga ati mu gihe ngiye guhaguruka nerekeza Kigali, mfite ukwemera gukomeye ko mu masaha make ari imbere tugiye kwandika hamwe amateka mashya mu mibanire yacu n'u Rwanda ndetse na Afurika. Uwo ni Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa uri mu rugendo yerekeza i Kigali mu Rwanda, aho ateganyijwe kuza gukora ibikorwa bibiri by'ingenzi bikomeye bavuga, usibye kujya ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gufungura ku mugaragaro iriya nzu ndangamurage cyangwa Centre Culturel y'u Rwanda n'Ubufaransa iherere ku Kimihurura. Turaza kureba rero urugendo rwa Macron muri rusange uko abanyarwanda barimo kubivuga. Twibaze natwe bimwe mu bibazo abantu bibaza kuri uyu mubano mushya w'amateka nyine Perezida Emmanuel Macron arimo kwibaza, ariko ibyinshi birambuye tuzabigaruka mu kiganiro cy'ejo tumaze kumva n'ubutumwa nyine Perezida Emmanuel Macron azaba atangira mu Rwanda, niba azasaba imbabazi nk'uko bamwe babyibaza cyangwa babyifuza, kuko bamwe mu basesenguzi ba politike cyangwa mu bifuza yuko Ubufaransa busaba imbabazi nyine batangiye kuvuga ati byaba byiza nyine twumvise asabye imbabazi, none icyo gihe tukaba twubaka amateka meza nyine kuko iki gihugu ngo cyagize ngo uruhare cyaba cyaragize. Ingingo ya kabiri turaza kureba umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Bamwe bati ese yaba ari intambara y'ubutita hagati y'u Rwanda n'u Burundi, nge sinabyita intambara y'ubutita hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ahubwo nabyita intambara y'ubutita iri hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo muri Afurika cyane cyane ibituranye n'u Rwanda. Ejo twabigarutseho gato, turaza kujya tubirebe nanone dukurikije uko abantu babyumva. Uku gushotorana ku Rwanda, tunagarutse ku nkuru ya Jeune Afrique, aho Kagame ashimangira ati sinatanga abapuciste abagerageje gukora kudeta, abakoze kudeta igapfuba, aho niho byumvikana neza, ati sinabitanga, ati sinabatanga, ati kandi sinanakwemera ko bakoresha ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda bagerageza gutegura gutera u Burundi. Ibyo ni byo bakora gusa. Bagiye bafatirwa mu Burundi, bagiye bafatwa, twagiye tubabwira amakuru kuri radio uko bigishwa bavanaga abana mu makambi babaye imyitozo, uko muri Nyungwe bahakoreraga imyitozo, abantu bagiye bafatwa bagatanga n'ubuhamya. Ibyo ndumva atari bishya. Naho Kagame muri interview ya Jeune Afrique uvuga ngo ntiyabatanga, kandi abantu bamuhungiyeho ntiyabatanga, ubundi ati nitwakomera ko bakoresha ubutaka bwacu, ari byo bakora. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Turaza kureba nanone tukiri kuri iyi nkuru icyo ubutegetsi buvuga, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye abaturage be gukomeza gufatana mu nda, ati ubu ni ubumwe niyo ntsinzi yacu nyuma y'ibitero bya grenade byaraye bibaye mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi nababwira ni uko ejo nanone yagaragaye mu masomo no gutanga morale mu basirikare nyine, ni igikorwa cyabaye nanone ejo mu gihugu cy'u Burundi, i Bujumbura mu Burundi. Izo nizo ngingo turi bwubakireho kuri uyu mugoroba. Nari mfite izindi za ekonomi wenda zishobora kutaza uyu munsi bitewe n'uko aya makuru nayo ni maremare kandi dushobora kuyatindaho. Ndagira ngo nakire mugenzi wanjye muri serivisi waraditabuka Jacques Balak, turi bubane. Hari undi mutumirwa nawe ntegereje ariko utaratugera, ariko Comrade Balak wamaze kuhagera. Nagira ngo nguhe ikaze mu kiganza cya raditabuka, usuhuze abo tugiye kubana n'abagiye kudutega amatwi mbere yuko twinjira ku idonido. Ikaze mu kiganza cya raditabuka Comrade Balak.
Murakoze bwana Serge kuma nanone iyo opportunite kugira tuganire, kandi ndabasuhuza cyane, abantu nabashimira n'ukuntu bitanga kugira ngo tugezeho amakuru, nkaba nsuhuza n'abo tubuze kuba turi kumwe nabo muri kiganiro, n'abari buze kudukurikira kuri YouTube no kuri izindi za media. Murakoze bwana Serge.
Murakoze cyane Comrade. Nagushimire kandi nkubwiye ko mfite ubutumwa bwinshi abanyarwanda bandike bamaze kumva za intervention zawe, ndetse bati jyumutuzanira kenshi gashoboka, igihe cyose rero ubona ngo uhamagara, akenshi biba biri mu nyungu z'abanyarwanda bitewe na za analyse uba wakoze. Ndizera yuko tuzawenda kureba bimwe mu bibazo babibaza birebana na politike cyane cyane nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Ndagira ngo dutangire rero ku nkuru kumuri ikomeye nta yindi n'uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa werekeje I Kigali mu Rwanda ubakaba ari mu kirere. Nari mbivuze dutangira amagambo yanditse kuri Twitter ye na naye guhaye naye gushangije aho nyine avuga ati mu gihe ngiye guhaguruka nerekeje Kigali mu Rwanda mfite ukwemera gukomeye ku masaha make ari imbere tugiye kwandika hamwe amateka mashya mu mibanire yacu n'u Rwanda ndetse na Afurika. Aka ka Afurika yongeyeho wenda nagakuraho mwivugira u Rwanda gusa kuko urugendo rumujyanye ntabwo ari kwandika amateka mashya hagati y'u Rwanda ndetse na Afurika ahubwo ni hagati ye n'u Rwanda. Bagenzi bacu batandukanye nabonye batwikinga bake bamubwira bati aya ni amahano kuba ugiye kureba Hitler of Africa, kuba ugiye kureba ikinywamaraso cyo cyayogoje akarere k'ibiyaga bigari ndetse na Charles Kambanda n'abandi nagiye mbona batwitinga Perezida Emmanuel Macron nyine bamubwira bati aya ni amahano ugiye gukora. Usibye no kuba mvuga ba nabonye hari n'abafaransa bamaganye iby'uru rugendo bavuga bati ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ugiye kwandika amateka mashya n'u Rwanda ahubwo ni amahano ugiye gukora. Reka natangira nkubaza ni kuri wowe uru rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron rufite icyo ruvuze ku Banyarwanda no ku Rwanda ariko nari rufite n'icyo ruvuze kuri politiki y'abafaransa nk'umuntu ubikurikiranira hafi Comrade Barat uru rugendo wowe urarubonete mu busesenguzi bwawe n'ukubona nyine kino kibazo giteye iyi visite ya Macron I Kigali mu Rwanda urabona umusaruro ifitiye Ubufaransa ni ubuhe umusaruro ufitiye u Rwanda ni ubuhe Comrade Jacques Barat?
Murakoze bwana Serge. Igisubizo cyawe igisubizo ku kibazo cyawe cyaba kirekire ariko ndagerageza kugira ngo ntange version short yayo. Ubufaransa hari periode nini cyane bwabaye absent muri géopolitique surtout no muri Afrika. Hamaze kuba ira conférence de la Bolle Ubufaransa bwagize nkaho buhagaritse ibikorwa byinshi cyane byakoraga muri Afrika rukomeza gusuporta abashoramari babo surtout muri za industry nka za energie fossile donc harimo za petrole harimo za gaz harimo ibyo bintu donc aho ngaho bakomeje gatoya kwiyambetsa muri ubwo buryo surtout muri Afrika ariko hari umutego bari baguyemo ni umutego w'ibihugu by'Anglo-Saxon. Anglo-Saxon nibo badesigninze iriya accord yabaye entre Reagan na Gorbachev kugira ngo mur ya Berlin igwe. Bamaze kubyumvikanaho bafungura le marché mondial. Donc isoko ry'isi byose barabifungura baravuga bati ngo isi ubungubu nta zone n'imwe umuntu cyangwa se igihugu gishobora kuvuga iti ngo iya zone ni iyanjye ni njye uyikontrola ni njye wenyine ugomba gukoramo business nta wundi muntu. Izo za core zapermetaga yuko ibyo bihugu byose bishobora uwo ari we wese ashobora kujya gukora business mu gihugu ashaka igihe abishakiye kandi bivuga yuko Uburusi n'Abanyamerika bagomba gushyira hasi imbunda zikomeye notama des armes nucléaires. Ibyo byose muri izo za ko konsekansi yabyo yari irasome François Mitterrand yahamagaye abaperezida b'Abanyafurika b'Abafrancophone kugira ngo bumvishe ko bagomba kuzana demokarasi mu gihugu cyabo. Abantu babyumvishije muri sanse yuko hajye kuba multipartisme mu gihugu byabo ko hajye kuzamo demokrasi ariko ntago bari bazi yuko langage president François Mitterrand akoresheje nuko yaravuze ati ngo no ubu ngubu marché mondial igiye kuba demokratize buri muntu yirwanira bo muri icyo gihe rero Ubufaransa bwagize ntabwo ari bufite force ihagije yo kugira ngo ishobore guhangana n'abantuzi ishobore guhangana n'aba n'abongereza cyangwa se abanyamerika muri icyo gihe nacyo mumenye ko ari gihe inyoropeyene nayo yarimo iri construiza kugira ngo ikeye ufete ikintu kimeze nk'igihugu kimwe kandi habemo le marché commun kugira ngo nihabe de concurrent buri muntu ashobore gutura mu gihugu ashaka cyangwa ushaka gukora business ze ashobora kuzikora mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Europe donc iyo politiki yari moze gushirwaho kugira ngo ibe implementé sur le plan mondial niyo ya gouvernye kugeza igihe l'Occident ibonye yuko muri politique yayo ubwayo yashyizeho politique ya economy na business mondial iza gusanga yuko ubushinwa bwateye imbere kurusha ibyo bihugu byari byashyizeho iyo strategie yabo yo kujya yo gufata amasoko mu bindi bihugu kubera ko abashinwa bo barekipeye ibyo bita industrie lourde donc ibi bya mine bya gutransforma le metal do abashinwa n'abantu uza n'abahinde bo bafata izo za izine bazijyana iwabo badevelopa iwabo Aba Occidentaux rero bo badevelopa ibyo bita le produit financier donc niyo mpamvu nyirwaga cyane urukumva ngo Wall Street cyangwa zira za K40 cyangwa za Bell 20 mu Bubiligi urukumva arizo ziri gukora cyane muri Occident donc bo bagiye mu bya produit financier Ubushinwa bukomeza gutera imbere muri za industry notamment za industry mu bya technology uzuko ubungubu muri Amerika kuva Donald Trump yafata icyemezo yuko Huawei idashobora kugurisha materiel yazo muri États-Unis uzuko abashinwa abari bo number one bo kugurisha izi za chips dushira ziri kudevelopa amarobo ziri gutura ubushira mu modoka kugira ngo washobore gukontrola amasenseri yacu amasenseri zira za kinyota toute la technologie processeur zazo ziri guturuka mu Bushinwa rero kuva Trump yafata icyo cyemezo izo memoire electronique ntabwo zikigera muri États-Unis ku buryo muri Amerika hari crise ikomeye cyane ya au niveau des industries kubera ko ubushinwa nabwo bwanze gutanga izo za nura za processeur kuryo industry automobile muri Amerika imeze nabi na industry y'ibi machine bimwe na bimwe bimeze nabi cyane muri hagataho rero ubu France aba expert babo notamment abasirikare bamwe bari retraite bajyaga gufata za vacances muri Afrika bakareba ukuntu Afrika imeze bagera mu bihugu francophone bagasanga ibyo bihugu abafaransa nta influence n'imwe bagifite ahubwo abanglo-saxon akaba aribo biretablishije muri ibyo bihugu ibyo bintu bikomeza kubabaza ku buryo bakreye une commission invisible yo kugira ngo bakonseye abexpert cyangwa se les hommes politiques mu France yuko ari ngombwa yuko bagomba kugaruka absolument muri Afrika kugira ngo ekonomi yabo bayizamure. Haza za tentative nyinshi rukubona nk'ubu ngubu Total yagiye igura za entreprise zimwe z'Abanyamerika iri gusubira muri Afrika iri kurwana mu ntambara ya Lisuba muri ntuza muri Congo Brazzaville murayizi. Donc abafaransa bashaka ukuntu bagaruka muri Afrika, ariko gushaka kugaruka muri Afrika hari ibihugu bitatu bifite influence ikomeye muri Union Européenne. Hari Ubufaransa, hari Ubudage n'Ubwongereza. Ubwongereza buza kuremarka yuko kuva bwagera bwajya muri Union Européenne bwataye independence yo gufata za decision cyangwa se yo kongera kujya muri za koloni zazo za kera kugira ngo zikomeze zexploite zigume ari une puissance mondiale. Donc urabona un pays inikirwa ariko akaba yari première puissance mondiale économique kubera za kolonizazo na bira bindi bihugu bya Commonwealth. Rero Ubwongereza bwashoboye kuimplanta stratégie yabo au niveau régional, donc au niveau de l'Afrique, bwashoboye kuimplanta mu Rwanda. Mu Rwanda akaba ariho bashyize nk'aho ari base yabo de départ ya za opération zose bashobora gukorera muri Afrika. Ariko kubera ko Abongereza bagira nuza politique à long terme par rapport y'Abanyamerika, donc iyo ahantu Abongereza bamaze kuhagera bakaba bahametriza Abanyamerika nabo baraza. Twavuga yuko les Anglais sont des experts b'Abanyamerika. Igihe bamaze gushyiraho ibyo bintu byose bimaze gustabiliza, nubwo Abanyamerika nabo biyenteresheje ku Rwanda. Hagati aho Ubudage n'Ubufaransa burimo burobserva ukuntu Kagame amaze kwiyempoza muri Afrique Centrale à travers Abongereza n'Abanyamerika. Nubwo Abadage nabo batangiye kwiyenteresa kuri Kagame. Mwibuke za izini za Volkswagen mu Rwanda, donc batangiye kumwiyenteresaho nubwo wabonaga na Kagame ajya mu Budage ari gukora za ruza. N'Abafaransa baravuga ati ngo twe turi gusigara inyuma. Reka rero ubwo twe dufite un point de chute, donc c'est-à-dire l'Occident. Ubwo l'Occident ifite un point de chute mu Rwanda, niyo point de chute twashobora gukoresha kugira ngo natwe dushobore kwinjira muri iyi ntambara ekonomike yatangiye entre l'Occident et la Chine. Rero Ubufaransa bwanze gusubira inyuma, buravuga bati ngo no, on n'a pas d'autre partenaire fort muri Occident atari Paul Kagame. Nuko rero Macron na Sarkozy bakoze zira za formule zose kugira ngo ubegere Paul Kagame, nabo bazashobore kwinjira muri iyo danse nyine uko Oxida yagize yabipreparaye. Demarshe zose Ubufaransa buri gukora buri kuyikora muri cadre y'intambara ekonomike itangiye kandi yatangiye déclenché par Donald Trump. Izo rero akaba ari element cyangwa se impamvu ziri kumotiva yuko Macron ajya mu Rwanda kandi l'Occident ibyo bintu bigire abaturage Abanyarwanda cyangwa se mu kirimi cy'Ikinyarwanda ibintu byo gusaba imbabazi ngo kubera abantu bapfuye ngo kubera ibiki ntabwo ari ibintu bikomeye kuri Occident. Muri culture occidentale, muri Amerika abayengiye barabamaze duhora dusaba imbabazi ko bapfuye abantu abirabura bahora babica duhora dusaba imbabazi ko babishe mu Rwanda ntabwo njyewe byantangaza yuko Macron yagenda kugira ngo sunuza iyo couverture ngo y'ibyabaye mu Rwanda kugira ngo ajye gusaba imbabazi ngo bazimuhe ashobore nawe kwinjira muri system. Donc premier voyage ya Macron mu Rwanda ntabwo ari mariage yo kujya gusaba imbabazi kubera abanyarwanda bishwe cyangwa se responsabilité ya y'Ubufaransa. Les occidentaux they don't care by'abantu bapfa muri Afrika n'ubumwe bari gupfa baracyapfa bazakomeza gupfa usunota abanyafurika bazakomeza kuba bameze kuriya. Donc Macron ari muri kursa y'iyo ekonomi igiye kwiretabisa nanone donc strategie nshyashya bari gushyira en place kugira ngo barwanye la puissante machine économique y'ubungubu y'Ubushinwa. Donc il est prêt à aller même à Kigali. Il y a pardon, mais l'objectif, c'est toujours utiliser le Rwanda et Paul Kagame comme un point de chute à Kabari. Aho œuvre ils attendira kugira ngo ba shore gu contraigna avancer économique ya Chine. Akaba ari niyo mpamvu Mozambique ubu ngubu hari intambara kubera yuko Mozambique yamaze gusinya za contrats zimwe n'abashinwa ariko c'était un peu de trop kuri Occident kugira ngo abashinwa nanone binjire muri Mozambique kandi ba contrôle il a canal de Mozambique. Donc il fallait une guerre kugira ngo ba contrôle. Le maître joker bafite ni Kagame. Kagame niwe ushobora kuba permettre yuko kuko ibyo bintu byose byinjira à travers le chaos. Uzamenye yuko igihe mur de Berlin bayivanyeho situation yari muri Europe murayizi ukuntu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest byari bimeze. C'était une situation chaotique. Mwabonye ukuntu mur de Berlin maze kugwa ukuntu muri za Balkan intambara zatangiye za genocide. Mwabonye ukuntu byagiye bigera muri Somalia biza mu Rwanda n'ubu biracyakomeza ubu byitransformiye babihaye ibindi izina ngo nimba ari ISIS cyangwa se nimba ari ba ADF n'ibiki byose. Donc on trouve toujours les astuces yo kugira ngo babone amazina yo gutropa vigilance y'abantu kugira ngo abantu bamenye ibintu ukuntu bimeze. Mais ariko muri époque yacu turimo ça ne marche plus. Bon, umurebe urugendo. Si j'ai bien reçu l'information, Macron n'a pas mu Rwanda azajya muri Afrique du Sud. Or, il m'a envoyé muri Afrique du Sud, nous que l'Afrique du Sud le premier partenaire du France en termes d'échange économique muri Afrique. Donc, on va voyager à Diemo, n'a rien à voir d'humanitaire, y'urukundo, y'abapfuye, y'ibiki byose. Donc, azajya muri Afrique du Sud kugira ngo ahure n'abategetsi baho arebe na marché yabo kuko abafaransa bafite iyo marché nyinshi cyane surtout mu byerekeye bya transport bya technologie de transport n'ibindi à côté kandi ni vision ye ajyanye. Subiye inyuma Bwana Serge wabonye yuko Ubwongereza bwavuye muri Union Européenne. Ubwongereza bwavuye muri Union Européenne tout simplement parce que ntabwo bashoboraga kudomina Abadage. Ntabwo bashoboye kudomina Abadage kugira ngo a partir de l'Union Européenne bashobore nanone kudomina le monde. Donc igihe cyose bamaze muri Union Européenne bataye pouvoir yabo politique sur le plan international. Kuko
bavuye muri za Macao bava muri za Taiwan bava muri za Hong Kong bavayo abantu bose bamaze kuva baza kwinjira muri za muri New European ariko New European nta kintu yabazanye rero bavamo kugira ngo bashore nanone gusubira muri position bari bafite kera ya puissance mondiale au niveau économique. Il modèle sa business sur ce ducora. Il y a des business tu vous gagnes des tibios. N'avons pas va bien avancer. Ni même vous nommez l'Amérique. Harun de Rurimi va vous gagner à terre. Tu ne malgré que Harimo Badaje, Harimo Abagreki, Harimo Batarian, Harimo Tchi. Alors que tu ne l'as pas dominé. Couvera force. Il y a un direzza. Commerce mondial. Alors français n'a pas changé. Vous suivez nous. Kandi bafite umujokero wabo ni Paul Kagame ubu ngubu babyumvikanyeho Occident yose yamaze kubyumvikanaho yuko u Rwanda Paul Kagame ari we muza point de chute. Ikibazo rero nuko u Rwanda rugiye kugira point rutazashobora gusupporta yaba ari Paul Kagame ubwe atazashobora gusupporta kubera izi mpamvu ibi nu bije kuba implementé au niveau d'Afrique même si les occidentaux bari gukeka yuko u Rwanda rufite ubushobozi rwo kuba permettre yuko bévoluer assez rapidement kugira ngo babigereho u Rwanda rwa Paul Kagame rw'umunsi rwarashaje ntago rufite ressources humaines ihagije yo kugira ngo isupporte gahunda y'ubu ngubu nicyo kiri cyambere. Icya kabiri ntabwo abaturage bari muri kara karere na politiki kuri meze ibyo Macron agiye guproposa bizaba aussi facilement accepté kuri abo bantu. Donc gahunda ya Macron na yindi iri muri iyo ruza iyo politiki baze kwexplika même si ari navuze byose ariko gahunda yose ya Macron iri muri yo politique. Murakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Jacques mu bisobanuro byawe birebire kandi nkeka ko harimo rwose ibintu abantu bakongera no gusubiramo bakareba neza nabo icyo babibyazamo umusaruro cyane cyane opposition kuko opposition nayo igomba kwidemarika mu mpinduka za politike y'abamatsi bihugu yihinduka nabo baba bagomba kumenya uburyo bahindura bitewe nuko wari tuvuge nk'umwanzi atangira kugenda nk'umukunzi w'umwanzi wawe wowe ubigenza ute widemarika ute kugira ngo nawe udasigara inyuma nk'ikote. Ndabizi nta bushobozi opposition ifite kubuza Macron kujya kwa Kagame ariko nabo bagomba kwadapta iyi nzira nshyashya. Ntabwo bivuze ko Macron yemeranya na Kagame ijana ku ijana nawe hari ikindi yafashe wenda opposition cyangwa abafaransa bafasha ibyo ariko n'inama nagira opposition ntabwo bavuga ngo byacitse kuko abenshi bavuga bati karabaye noneho ataragiye ibyo si ibyo ndi butindiho abagenzi bacu bakora politike cyane cyane muri za opposition bavugira amaplatforme cyangwa amashyaka bazi neza inzira bakoresha kugira ngo nabo begere ubufaransa barebe niba hari akadirishya nabo bakoreramo kuko ntabwo bivuze yuko buri gihe iyo tubona abakuru b'igihugu bahuye bakagirana momentum basinyana bakavuga akoro bemeranyije biba bivuze ko birangiye opposition itareba nawe icyo. Mbere yuko nza kuha ijambo Axele muri studio kanakire Comrade François Mutuyemungu mungu nawe utugezeho ndagira ngo mbanze nguhe ikaze usuze abateze amatwi radio itahuka mbere yuko dukomeza kuri ingingo ya mbere. François muratwumva?
Ndabumva Serge mbashimire kuba natumiye muri iki kiganiro muri uyu mugoroba. Nongere nsuhuze na Baraka muri kumwe na Axele mugiye kuba muri kumwe mbasuhuje cyane murakoze.
Urakoze cyane ndakugaruka mu kanya kuko uje kwifatanya natwe kuri izi ngingo twateguye kuri mugoroba. Reka mbanze na Axele nawe adusuhuze ndetse ahita tubwira icyo atekereza kuri uru rugendo kuko nawe yambwiye ati hari ibyo numva navuga kuri ingingo. Comrade Axele uru rugendo urarubona ute ariko daboro urakomeye ikaze muri tuzara ditahuka.
Urakoze cyane bwana Serge ndagushuhuje rero nshuhuje na Jacques Barak ndetse na François Mutuyemungu muri kumwe. mbashimira kandi n'iki kiganiro kiza mwateguye kuri no mugoroba birumvikana ko inkuru y'urugendo rwa Macron ntabwo ari inkuru itunguranye ni inkuru abantu bose bari biteze ariko akaba atari inkuru nziza ku banyarwanda bareba kure bazi gutekereza kubera ko Perezida Macron yafashe umurongo ntekereza ko uzategira igisebo gikomeye ubufaransa mu minsi iri imbere nitugira amahirwe ngenda avuga ngo nitugira amahirwe abafaransa ntibongere kumugirira icyizere mu mwaka utaha kuko ngira ngo murabizi ko abafaransa ariko bazongera bazatora undi mukuru w'igihugu ndetse umuntu akaba atanashidikanya ko no muri izi ngendo zose Macron agenda ari gushaka support burya mu bihugu nka biriya by'Iburayi ntabwo upfa gutorwa gusa n'abaturage bawe udafite amikoro ahagije yo kugira ngo ugende ubasange ukore team iri strong izagenda kubumvisha ibitekerezo byawe no kubumvisha impamvu bagomba kugutora ibintu byose birakora nta cy'ubusa amafaranga arakora cyane kandi abaperezida bacu bo muri Afurika rero bakaba bazwi nyine ko ari abantu basanzwe n'ubundi bafinansa amatora y'abaperezida b'Ubufaransa mwumvishe nka Sarkozy uko byamugendekeye ku mafaranga yafashe ya Libya ya Kadhafi si uwo wenyine ariko burya na ba Jacques Chirac bajyaga bafata amafaranga ya ba Omar Bongo na bariya ba Idriss Deby bapfuye ejo bundi ni ibintu bimenyerewe ariko icyo nagira ngo mvuge nyine ku cyo mwatangiye mubaza ku bijyanye n'urugendo rwa Macron mu Rwanda ibyinshi Barack yabivuze rwa rugendo mu by'ukuri ntabwo ari urugendo rwo kujya kwerekana umutima w'urukundo umutima wo kwicuza w'Ubufaransa kuko byamaze kugaragara muri raporo ya Duclert bavuze ko Ubufaransa nta butagize uruhare muri genocide ibyo Perezida Kagame we yabashinjaga imyaka yose yashize Bwana Serge sinzi n'ibyo audio kifite hari ikiganiro yakoze abashinja rwose cyane cyane biturutse ku kibazo baramubajije cya Juge Bruguière avuga ko Ubufaransa bwakoze genocide ubu ngubu rero byarahindutse rwose nk'uko yagiye ababarira n'abandi bicanyi bamuyobotse bakemera kumutaka no kumuramya Ubufaransa nabwo babuhaye penitensiya nyine ibyaha baburegaga byose byararangiye ubu ni urukundo rwa paternarugi ariko rero icyo bigamije byose ni ifaranga buriya Perezida Kagame muzamugaye ikindi azi guhumurirwa n'ahantu hari ifaranga mu minsi ishize mwavugaga uburyo u Rwanda rufite ikibazo cy'amadeni kandi koko nibyo amadeni y'u Rwanda ageze kure niyo mpamvu wabonye u Rwanda rwitabiriye cyane iyi nama iherutse kubera mu Bufaransa yahuze nyine u Bufaransa na n'ibihugu bya Afurika ngo yo gukusanya inkunga yo kubifasha kuzahura ubukungu bwabyo biturutse ku bibazo byahuye nabyo bituruka kuri COVID ariko mu by'ukuri Ubufaransa umuntu yakwibaza ati kubera icyo Ubufaransa ari bwo bufata iyo ya mbere izo muwe ni muwe bwoko ki izo muwe rero zatumye Macron atumira bariya baperezida bose mu Bufaransa ngo bajye kwiga uburyo bakusanya amafaranga yo gutabara Afurika ni impuhwe zabihehe mu by'ukuri amafaranga hari aritikire ndimo nandika wenda sindayirangiza ariko nabanyuramo muri makeya ibirimo nk'urugero ibihugu bya Afurika umwe n'ibihugu bya Afurika bivugwa ko aba experi mu bijyanye na ekonomi bavuga ko umwe n'ibihugu bya Afurika buhagaze hafi kuri miliyari z'abanyamerika miliyari 1,400,000 ubusanzwe ibyo ntabwo ari amafaranga menshi ibihugu bya Afurika ubwabyo bitakabaye bibona ubushobozi bwo kwishyurira kuko iyo ubigereranyije usanga uwo mwenda Afurika ifite wose igihugu cya Mexique cyonyine gifite umwenda ungana na kimwe cya kabiri cy'umwenda Afurika ifite ari igihugu cya Mexique cyonyine urumva ko ntabwo ari umwenda ubundi uremereye ibihugu bya Afurika biramutse bishyize hamwe bigakusanya imbaraga kugira ngo uwo mwenda biwishyure byashoboka ariko ikibazo ni iki nuko buri wese akora ku giti cye nk'ibi nyine biri hagati ya Kagame na Macron buri wese akajya gufata imyenda kandi bagafata imyenda ihenze cyane kubera ko nko munsi y'ubutayu bwa Sahara ibihugu bifite imyenda ingana hafi na 60% by'umusaruro mbumbe wabyo w'imbere mu gihugu ariko nk'uko mbimaze kubivuga nyine ikibazo gihari cyane ntabwo ari uwo mwenda k'uburemere ahubwo ikibazo ni inyungu bishyura kuri uwo mwenda kuko bafata uwo mwenda ku nyungu ziri hejuru cyane ugasanga rero bituma ekonomi za Afurika nyine zikomeza kujegajega ikindi rero ni uko nk'ariya amafaranga Macron avuga azakusanyiriza Afurika ajyanye ahwanye na miliyari bashaka gukusanya miliyari hafi 100 z'amadolari kuri Afurika yurembye neza ukitegereza n'ibyagiye biba mu myaka yashize muri izo nkunga zose nako muri izo nguzanyo zose zihabwa Afurika usanga hafi 80% zishirira mu kugura ibikoresho bituruka muri ibyo bihugu byahaye Afurika inguzanyo. Mu yandi magambo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo baguhaye $100 billion z'amadolari ibihugu bya Afurika biragiye bitumijemo ngaho batumijemo amamodoka, ibikoresho byo mu biro, batumijemo imiti yo kwa muganga, batumijemo ibikoresho by'ubwubatsi, ibyo byose bakabitumiza muri ibyo bihugu y'amafaranga bagurijwe agasubira muri ibyo bihugu kandi byarangiza bakazayishyura ndetse bagiretseho n'inyungu. Urumva ni nko kwishyura inshuro eshatu amafaranga baba baragurijwe ukurikije uburyo ibitumizwa hanze. Nubuvuga ngo ni umwenda udatuma Afurika byibuze yubaka imbaraga zayo ngo noneho ubutaha niba bako batumizaga nk'ibintu by'ubwubatsi mu myaka iri imbere bazavuga bati inkunga twahawe yatumye tubasha gushyiraho inganda zituma ibikoresho by'ubwubatsi tuzajya tubyikorera ntitwongere kubitumiza hanze. Suko bimeze rero impamvu ni yiherera. Impamvu ni uko ibihugu bifite abayobozi nka Kagame bakoresha budget uko bishakiye ntawe ugize icyo ababaza. Umuperezida nka Macron ntabwo ayobewe ko Kagame ari umwicanyi, ntabwo ayobewe ko ari umudikitateri kuko abibwirwa n'abantu benshi ndetse n'abari muri guverinoma ye. Ariko icyo akurikiyewe ni iki? Icyo akurikiye ni inyungu z'Ubufaransa. Inyungu z'Ubufaransa ku ruhande rumwe ni izihe? Ni nk'uko Barack yabivuze, ni ukugira ngo zongere zigire ijambo muri Afurika kuko zisa nk'aho zatakaye. Ibindi bihugu biraza bifata umwanya Ubufaransa kera bwari bufite, harimo nk'Ubushinwa, harimo n'Abarusiya burya binjiye bucece batakunze kuvugwa cyane. Ariko nk'Ubushinwa bwo ngira ngo muzi ko ari igihugu kiguriza ibihugu bya Afurika amafaranga menshi kurusha ndetse n'Ubufaransa ubwabwo, na wenda hari bishobora kuba bijya kungana na Amerika. Urumva rero ko Ubushinwa bufite imbaraga zikomeye cyane. Impamvu rero begera Perezida Kagame nta yindi ntara kwirwa dushakira kure no kugira ngo nyine akomeze ateza ko kavuyo muri ako kavuyo abariho abafaransa babasha kwinjirira noneho bongere bagarure influence yabo. Reka mbahe nk'urugero, muribuka kuvaho akavuyo katereye mu gihugu cya Mali ko abafaransa bakoze itsinda ry'ingabo ngo ryo kujya kwirukana intagondwa z'abayisilamu muri Mali. Ariko kugeza n'ubu ngubu nta kintu biratanga. Abinyibutsa rero umudamu umwe wavuze ati partout l'armée française passe la paix trépasse et les djihadistes avancent. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo nkunga bavuga bazaniye Mali kugeza kuri uyu munota nta musaruro byazanye. Ni ukuvuga ngo ingabo z'abafaransa zigiye hose bari uguteza akavuyo. Noneho rero icyasekeje ariko ngira ngo dukuremo n'amasomo yo kwerekana ko makoro y'uburenganzira bwa muntu bw'abanyafurika ntacyo bimubwiye, ni uko muzi ko nko muri Mali abasirikare bakuyeho ejo bundi perezida na minisitiri w'intebe bafata ubutegetsi. Makoro akaba yahise yandika rwose yihuta avuga ko ngo agiye kubafatira ngo bagiye kubafatira ibyemezo bikarishye kubera ko ngo ibyo bakoze ari kudeta. Abantu bakibaza niba ibyo muri Mali byabaye ari kudeta, ibyabaye muri Chad byo ni iki? Kuki Makoro atagiye muri Chad atavuze ko muri Chad naho habaye kudeta kuko nabo ni abasirikare bafashe ubutegetsi? Ntabwo yabivuga kubera iki? Ntabwo yabivuga kubera ko muri Chad arabakoresha nk'uko agiye gukoresha Perezida Kagame mu guteza akavuyo muri kariya karere. Ariko nanone Kagame akaba ari umuntu ugomba kuzitonda kuko mu bijyanye n'ubukungu ngira ngo murabizi ko nk'abafaransa bafite finanso bafite imishinga ikomeye nko mu gihugu cy'Ubugande. Ni ukuzareba rero ngo inyungu Ubufaransa bufite muri kariya karere ahazajya priorite ni hehe. Ni mu Rwanda, nko mu Rwanda nta bikorwa mu by'ukuri by'ubukungu bihari abafaransa bahafite, ndumva nta na bike rwose. Ariko i Buganda urumva bahafite ngira ngo nibo bafite za station za petrole. No mu bindi bihugu rero nka biriya bya Angola, bya Mozambique, aho hose abafaransa bafite inyungu. Mu kudashaka kugaragara rero mu bikorwa cyane birimo urugomo, ariko urugomo rugamije kugira ngo bigarurire uduce dukungahaye ku bukungu, abafaransa mu kudashaka kugaragara bazagenda bakoresha umuntu nka Perezida Kagame we utagifite icyo aramira kubera ko yabaye umwicanyi kabombo. Akaba ariyo mpamvu mubona ibihugu byinshi ubungubu bisa nk'ibije kumwitabaza mu buryo bwa gisirikare, burya ntago bapfa kuza gusa gutyo barije baba babivuganyeho n'ibyo bugu mu Faransa bakabwira ati mugende murebe Perezida Kagame azabaha ingabo natwe tuzamuha ibikoresho hanyuma aze atera akavuyo nyine nabo bakomeze bacukura ayo mabuye y'agaciro n'izo peteroli. Ikijyanye rero Perezida Macron mu Rwanda ni inyungu z'ubukungu ariko inyungu zishingiye mu kugira ngo bazakoreshe Perezida Kagame aho icyo abafaransa bita sale besogne ni ukuvuga ngo ibikorwa by'umwanda ariko bizabinjiriza imbaraga harimo na biriya by'inkingo bashaka gukora muri Afurika wabonye ko Perezida Kagame yahise abijyamo cyane iriya nayo ni imari ishyushye. Ibyo byose rero nibyo bijyanye amakuru mu by'ukuri kuba rero ashobora kugenda agasaba imbabazi nk'uko Jacques Barak yabivuze nta gitangaza kirimo ariko izo mbabazi nazo ni ukumenya ngo azazivuga mu yaya magambo azasaba imbabazi avuga se ko abafaransa bagize uruhare muri jenoside kandi raporo ya Duclert yemewe n'u Rwanda ikemerwa n'ubufaransa yarabakuyeho icyo cyasha ashobora kuzavuga ati ndasaba imbabazi yuko tutabatabaye ko ubufaransa bwarangaye ntibutabare hakiri kare ngo hirindwe impfu z'abantu ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri by'amagambo gusa bidafite n'icyo bivuze kuko aramutse asabye imbabazi yuko ubufaransa bwa bwaragize uruhare rwose muri jenoside ibyo bijyana n'indishyi nubwo bitaba none ariko mu myaka iri imbere bishobora gukomeza bikabakurikirana ntekereza rero ko amagambo ye mu by'ukuri azaba ari mesure ariko nanone ari amagambo agamije kwagaza nyine umwicanyi w'i Kigali kugira ngo abakorere akazi uko bishoboka ariko rero uriya nawe akaba afite ikibazo gikomeye uburyo azajya akomeza kugenda avangavanga Commonwealth mu kanya agashyiramo francophonie ibyo nabyo ni ukubitega amaso murabizi ko ejo bundi yagombaga ngo gukoresha inama ya program yavuyeho nubwo baravuga ko izaba ariko ntanekeza ko wenda ishobora kutakibaye ni ukuvuga ngo rero nawe ni umuntu usa nk'aho afite ibibazo birebire atazi uburyo yabikemura ku buryo agenda ajarajara hirya no hino igihugu mu Bufaransa rero kikaba gishaka kubyungukiramo ese iyi politiki ya Macron ishobora gukomeza Ubufaransa aramutse adatorewe kuyobora Ubufaransa mu myaka iri imbere ibyo ngibyo sinzi sinabihamya naba ngiye kubeshya ngize icyo mbivugaho byaterwa n'uzaza uwo ari we ariko Macron aramutse akomeje biragaragara ko nyine icyo kuvuga ngo umunyagitugu wica abantu utita ku burenganzira bwa muntu ibyo ntabwo abyitaho icyo yitayeho ni ukureba inyungu ashobora gukuramo ndetse bishoboka ko ashobora kuba harimo n'inyungu ze personeli dukurikije uko tubibona kuva no mu gihe cy'iturwa rya Louise Mushikiwabo ukuntu yirengagije inama nyinshi yagiye agirwa n'abantu b'abayobozi batandukanye mu gihugu cy'Ubufaransa bishoboke ko ashobora kuba nawe yifitiyemo inyungu ze ku giti cye zijyanye n'ifaranga ibyo ntawabyirengagiza bwana Serge ndumva ari icyo nashaka kuvuga kuri uyu mugoroba wakoze
urakoze cyane Comrade Axel uvuze nawe ibintu bikomeye bikimangira ibyo Jacques Barak yavuze hari ibyo by'amadeni byo amadeni amaze kuba menshi nuko buri munsi mvuga turavuga no ku bukungu ariko ntibidukundire barimo barishyura nyine mu bihumbi ariko n'abaturage mu Rwanda urajya umuntu arakorereza amadolari ijana kuri Western Union wajya gusaba amafaranga wakwaka amadolari bakayakwima urumva ntabwo arimo gutanga amafaranga y'amadevize mu Rwanda n'uwabinyandikira mu kanya ati ibyo muvuga by'amafaranga byo ni ibintu bikomeye muri uru Rwanda idolari rigeze idolari rikomeje guta agaciro rwose rimaze kugera ku gihumbi nk'uko abenshi babitwandikiraga ejo urabona rero ikintu cy'amafaranga mu Rwanda ekonomi ku mafaranga ni ikintu gikomeye cyane amabwiriza ya Beneri nanone yo kudatanga urwunguko cyangwa dividend kubashoye imari nyine mu mabanki nayo yose ni amabwiriza rero bigaragaza ko bafite ibibazo by'amafaranga ntawabihakana. Reka ngaruke kwa Comrade François ndagira ngo ariko mbere yo gufata ijambo reka twifashishe audio hano ya VOA bakoze kuri uyu mugoroba bavuga nyine iby'urugendo rwa Emmanuel Macron utegerejwe i Kigali mu Rwanda mu masaha make
ati amasaha abarirwa ku ntoki ngo umukuru w'Ubufaransa agenderera u Rwanda imyiteguro irimbanije mu mujyi wa Kigali ku muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Kanombe kurasanga hateretswe indabo ziza ziyongera ku zari zisanzwe ziteye umujyi wose umutekano nawo uragaragara ko witaweho cyane cyane aho Perezida Macron azasura nko ku rwibutso rwa Kigali Egide Nkuranga uyobora umuryango yibuka wita ku mibereho y'abacitse kuri Trumo asanga imbabazi aricyo kintu abahagarariye biteze kuri President Macron.
Urabizi ko ubigi bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Roni yazisabye, urumva rero n'Ubufaransa buzisabye, ni ukwemera ya responsabilite nyine.
Urugendo rwa Perezida w'Ubufaransa ruje rukurikira isohoka rya raporo yitiriwe Komisiyo de Crec yashinje Ubufaransa uruhare rukomeye muri Jenoside. Iyo raporo y'abashakashatsi b'Abafaransa mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye kandi ntagereranywa mu mateka u Rwanda rwanyuzemo yagejeje u Rwanda mu icwa ry'Abatutsi. Mu bihe byashize imiryango itandukanye n'abantu ku giti cyabo bakunze gushinja abasirikare b'Ubufaransa ko bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hasigaye amasaha abarirwa ku ntoki ngo umukuru w'Ubufaransa agenderere u Rwanda imyiteguriro rimbanije mu mujyi wa Kigali. Ku muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Kanombe kurasanga hateretswe indabo ziza ziyongera ku zari zisanzwe ziteye umujyi wose. Umutekano nawo uragaragara ko witaweho cyane cyane aho Perezida Macron azasura ko ku rwibutso rwa Kigali. Egide Nkuranga uyobora umuryango yibuka wita ku mibereho y'abacitse ku icumu asanga imbabazi aricyo kintu abahagarariye biteze kuri Perezida Macron.
Urabizi ko ubigi bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Roni yazisabye, urumva rero n'Ubufaransa buzisabye, ni ukwemera ya responsabilite nyine.
Urugendo rwa Perezida w'Ubufaransa ruje rukurikira isohoka rya raporo yitiriwe Komisiyo de Crec yashinje Ubufaransa uruhare rukomeye muri Jenoside. Iyo raporo y'abashakashatsi b'Abafaransa mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye kandi ntagereranywa mu mateka u Rwanda rwanyuzemo yagejeje u Rwanda mu icwa ry'Abatutsi. Mu bihe byashize imiryango itandukanye n'abantu ku giti cyabo bakunze gushinja abasirikare b'Ubufaransa ko bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu kuba ikiraro cyambukije benshi mu bahoze ari ingabo za Leta y'u Rwanda kimwe n'interahamwe bakabasha guhungira mu cyahoze ari Zaire. Umuryango yibuka wifuza ko nyuma y'iyi raporo hakurikiraho gushyikirizwa ubutabera.
Kandi hari ikintu kibabaza abacitse igicumbi cyane, ni ukubona ababiciye biberaho mu Bufaransa nk'aho ntacyabaye. Ni nk'icumu riba rizitewe rwose. Iyo ikintu cya mbere numva gikomeye twamusaba yuko bafatwa bagashyikirizwa inkiko.
Perezida w'Ubufaransa agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi igihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Mu mwaka w'2006 nibwo ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yafunzwe. Itezwe ko muri uru rugendo Perezida Emmanuel Macron ashobora gutangaza ambasaderi mushya w'iki gihugu mu Rwanda. Perezida Kagame ubwo aherutse gusura Ubufaransa mu cyumweru gishize, abanyamakuru bamubajije niba yifuza ko Ubufaransa bwasaba imbabazi abasubiza muri aya magambo.
All that matter is upon France to decide what they think is best for them.
Cy'ingenzi ni uko Ubufaransa ukora icyo bwumva kiboneye. Ikintu kibi nakora kandi nifuza gukora ni ukugira nsaba gusaba imbabazi, ndabibarekeye. Biba byiza iyo bikozwe ku bushake kandi isi yose niyo izareba ibyo bakora.
Mu bindi biteganijwe mu rugendo rwa Perezida Macron hitezwe ko baza gusinya amasezerano ahwanye na miliyoni 60 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda azifashishwa muri gahunda yo gukomeza gukumira icyorezo cya COVID-19 no gufasha Abanyarwanda bazajwe n'iki cyorezo. Aya masezerano azashyirwaho umukono muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Muri gahunda ya Perezida w'Ubufaransa kandi biteze ko azasura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi akagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Byitezwe ko uru rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron azarusoza kuri uyu wa gatanu. Hasigaye amasaha abarirwa ku ntoki ngo umukuru w'Ubufaransa agenderere u Rwanda imyiteguriro rimbanije mu mujyi wa Kigali. Ku muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Kanombe kurasanga hateretswe indabo ziza ziyongera ku zari zisanzwe ziteye umujyi wose. Umutekano nawo uragaragara ko witaweho cyane cyane aho Perezida Macron azasura ko ku rwibutso rwa Kigali. Egide Nkuranga uyobora umuryango yibuka wita ku mibereho y'abacitse ku icumu asanga imbabazi aricyo kintu abahagarariye biteze kuri Perezida Macron.
Urabizi ko ubigi bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Roni yazisabye, urumva rero n'ubu Faransa buzisabye n'ukwemera ya responsabilité nyine.
Urugendo rwa Perezida w'u Faransa ruje rukurikira isohoka rya raporo yitiriwe Commission de Crec yashinje u Faransa uruhare rukomeye muri genocide. Iyo raporo y'abashakashatsi b'abafaransa mu mateka ku ruhare rw'u Faransa muri genocide yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye kandi nagereranywa mu mateka u Rwanda rwanyuzemo yagejeje u Rwanda mu icwa ry'abatutsi. Mu bihe byashize imiryango itandukanye n'abantu ku giti cyabo bakunze gushinja abasirikare b'u Faransa ko bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi binyuze mu kuba ikiraro cyambukije benshi mu bahoze ari ingabo za Leta y'u Rwanda kimwe n'interahamwe bakabasha guhungira mu cyahoze ari Zaire. Umuryango wibuka wifuza ko nyuma y'iyi raporo hakurikiraho gushyikirizwa ubutabera.
Kandi hari ikintu kibabaza bacitse igicumu cyane ni ukubona ababiciye biberaho mu Bufaransa nk'aho nta cyabaye. Ni nk'icumu riba rizitewe rwose. Iyo ikintu cya mbere numva gikomeye twamusaba yuko bafatwa bagashyikirizwa inkiko.
Perezida w'u Bufaransa agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi iki gihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nibwo ambasade y'u Bufaransa mu Rwanda yafunzwe. Itezwe ko muri uru rugendo Perezida Emmanuel Macron ashobora gutangaza ambasaderi mushya w'iki gihugu mu Rwanda. Perezida Kagame ubwo aherutse gusura Ubufaransa mu cyumweru gishize, abanyamakuru bamubajije niba yifuza ko Ubufaransa bwasaba imbabazi abasubiza muri aya magambo.
All that matter is upon France to decide what they think is best for them.
Ikingenzi ni uko Ubufaransa ukora icyo bwumva kiboneye. Ikintu kibi nakora kandi nifuza gukora ni ukugira nsaba gusaba imbabazi ndabibarekeye. Biba byiza iyo bikozwe ku bushake kandi isi yose niyo izareba ibyo bakora.
Mu bindi biteganijwe mu rugendo rwa Perezida Macron hitezwe ko baza gusinya amasezerano ahwanye na miliyoni 60 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda azifashishwa muri gahunda yo gukomeza gukumira icyorezo cya COVID-19 no gufasha abanyarwanda bazahajwe n'iki cyorezo. Aya masezerano azashyirwaho umukono muri Minisiteri y'imari n'igenamigambi. Muri gahunda ya Perezida w'u Faransa kandi bitezwe ko azasura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi akagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Byitezwe ko uru rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron azarusoza kuri uyu wa gatanu.
Aditahuka mutwihangane kubazo bya technique, ndizera ko munyumva muri studio za Blog Talk Radio ndetse no kuri Zoom. François mutuye mungu, ndizera kunyumva neza.
Ndakumva nta kibazo.
Murakoze cyane. Axel, comrade Axel, mwamunyumva? Komune d'Axel mwamutwumva? Komune de Jacques Balak mwamutwumva?
Ndabumva bwana Serge.
Serge nanjye ndakumva.
Murakoze cyane ndabone. Okay, murakoze cyane. Sinzi ikibazo cyari kivutse, ndizera ko tubikemuye. François, ndizera ko nubwo audio yagiye utayumva neza ariko igitekerezo wacyumvise. Nabo baravuga ku rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron, bavuga bati turifuza ko yasaba imbabazi kuko azajya no ku rwibutso rwa Jenoside. Ibindi ni ukureba nyine ibyo kuzabura umubano no kwandika amateka mashya cyangwa chapitre nshya. Nagira ngo wenda niba hari komantere ushaka gushimangira aho ngaho, kuko na bagenzi bacu babitinzeho, ube wafata umwanya ugira icyo tubwira nawe utekereza kuri urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron.
Mwakoze Serge. Uru rugendo mu by'ukuri ruhishe ibintu byinshi cyane, kubera ko murabona ko yari n'ubundi nawe yarafutse mu Bufaransa kubonana nabo, kandi murabona ko ashobora kuba bitaramugendekeye neza. Mu by'ukuri mu ma interview yose yaba yarakoranye n'ibinyamakuru, ari cyane cyane nka kiriya yakoranye na France 24, aho yavugaga ko nta bantu bapfuye muri Congo bazamuye ishu ya mapping report, ariko yajya gukorana ikiganiro n'abari yabo muri iriya radio televiziyo yindi bakoranye ikiganiro, ariko nuna kaza kugira ho kwemera ko bapfuye ariko no mu Rwanda bapfuye. Umugabo umwe
no muri Jeune Afrique niko bivuga, yagiye nyuma avuye gukora skandali kuri France 24.
Aho ngaho rero ni ikibazo, nicyo nshaka kubereka ko mu byukuri abafaransa barimo gukina kuri barimo gukinira muri Febrese ya Kigali. Urebye ukuntu ibintu bihagaze, yatereye ibaba ihariya mu Faransa ubwo ari imbere ya France 24, agashaka kuvuga biriya, kandi buriya nuko abantu batana bikurikiranye, hari impamvu buriya yatumye Perezida Kagame abazwa mbere ya Felix, noneho Felix nawe bigatuma ahindura ibyo yari yateguye, byumvikana ko atari iriya yatanze iriya yitanze kwa raporo y'ibyo Kagame yari amaze kuvuga. Ariko ukabona yuko njye nkeka ko mu mitekerereze yanjye, iyo ndebeye mu ndorerwamo zagutse, ndabona ko abafaransa bashobora kuba barimo gukina na Febrese ya Kigali muri rwa rwego rwo kubacisha si bakaba babakoresha ibyo bashaka, cyane cyane ko Baraka yigeze kumenshininga muri cya gihe cya Kadafi. Niba mwibuka ubwo Sarkozy yashakaga gutsura umubano cyangwa kongera kubyutsa umubano na Libya, ariko mu by'ukuri inyuma ya biriya hari izindi gahunda zindi zihishe, kandi byaje kurangira n'ubundi Kadafi bamwigijeyo. Noneho njye nabitekereza nareba uburyo Kigali ihagaze mwaka kanya, wareba muri geopolitike mu karere kuntu bihagaze, i Burundi ntakandagirayo, Tanzania yo ntacyo tuvuga, mu Bugande ho ingora havukiye ariko ngo icyahabaye ntakizi, arirengagiza cyane. Hariya muri Congo ntiwavuga, none ukavuga uti turebye uburyo muri diplomasi Kagame na sisteme y'uburyo bahagaze, urasanga abafaransa aribo bashaka gutekinga advantage, kandi koko ntabwo urugero rwa mbere, kuko iyo urebye nko muri Centrafrica wareba ugasanga Kagame arimo ari hariya ari n'abarusiya, kandi bariya abarusiya ari abantu barimo gushaka kumena inshishi mu isupu y'abafaransa. Noneho wajya kureba ugasanga bashaka kumwohereza muri Mozambique, muri Mozambique ho ugasanga ni intere z'abafaransa. Noneho ukabona mu Uganda barimo barashwana, ariko abafaransa barimo barinvestisa muri peteroli hariya muri Black Central Belt, mu gihe hakurya hari ADF rimwe na rimwe bashinja ko Kagame yaba ayitera inkunga, cyane cyane ko cya cyihebe tugeze kukibona i Kanombe cya Musa, niba nibuka neza twize kumubona i Kanombe, Mustafa mureka ko yigeze kuba ari Kanombe ari muri protocole irimo kwakira uriya mwami wa Katari igihe yari aje i Kigali. Byari bikakwereka ko niba abafaransa barimo gushora amafaranga muri mu mavuta muri peteroli hariya muri Saint Albert, mu gihe hakurya y'umupaka hari ADF uriya ba Mustafa bashyigikiye Mustafa umubona i Kigali. Ibi bintu mubikurikirane cyane, mwaza gusangamo ko harimo harazamo politike iri mu rwego rwo hejuru cyane, ku buryo mvuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kuzaba atari byiza kuko tubitekereza, kuko Kagame ashobora kuzakoreshwa ibintu atarimo gushaka gukora, kuko niba mwibuka neza urusoro yavuze ati biriya bihugu icyo wabikorera cyose n'ubundi birangiza bagukaranze. Ngendagaruka kubigaruka we baramufite bamubwira ati urakora ibi n'udakora ibi turazamura mapping report. Kariko ko Serge nawe tekereza bibaze Macron aramanutse ariko asize Dr. Mukwege arimo azunguruka, ejo bundi yari ari muri paroma i Burayi hariya barimo bashaka gutsindagira ko bagomba kuvota resolution kugira ngo hajyeho ruriya rukiko. Mu ruhande rumwe hari Macron burimo gushaka gusherishinga Kagame, ariko mu rundi ruhande hari abandi ba diplomate barimo gusutena Mukwege ngo hajyeho urukiko. Ibi bintu rero kandi urabona ko Kagame yageze i Paris asanga Mukwege amaze i Burayi hafi desemene arimo n'izo demarshe zose barimo gukora, cyane cyane ko abaparlementaire barimo kumushyigikira mu iriya demarshe arimo, niba bageze kuri etape yo kuvuga ngo havotwe resolution kugira ngo hajyeho urukiko barebe ko Kagame yazatanga bariya bose babivugwamo. Ubona ukabona ko nko muri Jeune Afrique Kagame yavuze ati njyewe niba Felix Antoine Tshisekedi warimo kwemera ziriya mpuguke za Loni, njyewe mfite uburenganzira bwo kutazemera kubera ko bagiye berekana abantu bapfuye n'ababishe n'itariki n'ibiki byose.
igihavuga intako kigamye agumbye kuvuga ati iyo baza ko bataragiye bavuga bati n'umuntu uyu n'uyu itariki uyu n'uyu generali cyangwa colonel uyu n'uyu wari uyoboye izingabizi n'izi zisha abanaba batwita abana abanaba icyo gihe nibwo yari kuvuga ati wenda ntabwo mpa iyo raporo ntabwo iri credible imbere yanjye ariko iyo credibility mu kanya we niba avuga ati kuba batanga izo details zose nge ntabwo mbemeye ariko birakwereka ko mapping report abafaransa bazayikoresha kugira ngo bakoreshe Kagame icyo bashaka mu kumucisha bugufi kandi mu by'ukuri twongere twibuke ko abafaransa bari ba master mu karere murabizi ku Burundi ibihugu ni bibiri twinose turiho iyo atari abanyamerika aba ari abafaransa kandi abafaransa muri diplomasi zabo warabonye ko la plupart du temps iyo bagiye gucecekesha umunyagitugu barabanza bakamwiyegereza barimo rero barashaka nk'uko Kadafi mwibuke ko cya kibazo cya ya ndege bari baramufatiyeho Sarkozy byaramwoye kugira ngo amwinjiremo amupromisinga ko umubano ugiye kongera kuzamuka njye nkaba ari nayo angle ndimo kubiboneramo ko Macron nawe ashaka kugira ngo yagaze uriya mugabo ariko ku rundi ruhande amujombe bikwasi cyangwa amuha mu kirenge iyo barimo gusunika mikwege ngo azamurire iriya dosiye kandi bamushyigikiye urabona ko navuga ngo harimo urwembero rucyaye Kagame arimo gukinisha kandi ba Macron ibyo arimo arabizi ariko mu by'ukuri mu buryo bwa diplomasi ntawe utayibona ko Kagame ari weak kandi koko birigaragaza mapping report nta gituma asinzira ibyo akora byose ibyo avuga byose baramwohereza mu byo bashaka kumwoherezamo wenda muri Mozambique izo diru barimo ariko mu by'ukuri ntabwo nkeka ko ari mu nyungu za Kagame cyane kubera ko ngenda bibona mu yindi sense ko doprisi yegereza Macron doprisi kamera zirushaho kumureba abantu bakoresha no gukurikirana iriya dosiye ya mapping report cyane cyane ko na Macron arimo kwinjira mu matora biraza kutazamworohera mu bari opozisiyo yiwe ifite iri tres avantage urabona ko ibintu ntabwo byoroshye Kagame nawe kandi urebye ntabwo umubona ari konfiya cyangwa ari confidenti kuri urugendo cyangwa ku musaruro azavana mu biru cyangwa ku gushyira inshingano hagati ye na Macron harimo kubeshyana kwinshi nk'abantu mwamubonye ubwo Macron yajyaga kumusuhuza nawe yaramwitegerezaga ubona ko communication iri hagati yabo bombi Macron that guy is up something else Macron ari ku kindi kintu ari kuri mission yindi kandi iyo bazamutegeka gukora azabikora bamukoresha izo ntambara bazamwinjizamo ibyo simbizi bamukoresha mu guca bugufi ibyo simbizi ariko icyo nzi cyo nuko doprisi ka Macron arimo kugenda amwiyegereza doprisi ba bandi bashakaga Kagame barimo kumubona noneho kuri line cyangwa kuri front line aho ubona ko akomerewe mu bijyanye na diplomasi cyane cyane mu bijyanye n'umutekano mu karere cyane cyane ko ari we ubifitemo uruhare mu kuba uriya mutekano waragiye uhungabana ariko nk'uko tubizi Kigali irabangamiwe kandi ibintu ntibyoroshye sereje ubukene bw'umuze n'ubuvuga twabonye ko ikigero kivuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu u Rwanda ruzaba rufite umwenda wa tiriyoni zirindwi n'ibice bibiri ayo ni amafaranga tutazi ahantu yagiye sereje kandi azishyurwa n'abana b'abanyarwanda murakoze
urakoze cyane Francois unabikomojeho wenda Jacques ndagira ngo hongere iminota itanu kuri iyi ngingo mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri ukomanga ikintu cyitwa mapping report. Mapping report ni ikintu gikomeye cyane Kagame adashobora gusinzira mu gihe abona abanyaburaya European Union cyangwa Ubufaransa Ababiligi biriya bihugu biri muri European Union birimo guha floro nyine Dr Mukwege kugira ngo aze kandi barimo baratora amategeko wa Mugani yo gufasha ko Congo yabona ubwo butabera. Ntabwo turi bwinjire mu butabera bwa Congo kuko urukiko ntiruranajyaho baracyanibaza urukiko ruzaba rwitwa ngo iki arabavuga bati byagombye kwitwa Tribunal International du Congo abandi ngo ni urukiko transitionneri nasabye Charles Kamba nawe ndazadufashe azaza tubwire izo nkiko ziba zifite manda zitezite niba ari urukiko transitionneri ruba rukora rute ari urukiko penal international rukora rute ese koko abantu ba Kagame banajyana muri izo nkiko za Congo ni ibintu byinshi byibazwa ariko ntabwo turagera kuri iyo stage ku buryo twanabiganira kuko ntabwo tuzi n'igihe ruzashyiraho cyangwa bazanashyirwaho iyo ni politiki rwego hejuru ariko wari ukomeje ku kintu kigaragaza ko umugabo ntiyasinzira mugihe abyumva Comrade Jacques nagira ngo nkubaze ku ruhande rwa Kongo mu gihugu cyanyu nubwa mbere Tshisekedi yavuze ariya magambo Tshisekedi kuva namumenya akora politike nubwa mbere yakomera yuko Dr. Mukwege ari umuntu igihugu cyubaha ari fiere nationale w'abakongomani akwiye kubahwa ndetse yemera ko na mapping report yakozwe na Nations Unies itakozwe n'abakongomani abwira Kagame mugenza mugire inama ati watanga abantu muri FPL baba barakoze ibyo byaha bakaza bakabazwa uruhare rwabo ashimangira ko bakiri abere mbere yuko bahamwa n'ibyaha nubwa mbere kitse kandi avuze amagambo nkariya mu myaka yose kandi twibuka ajya ku rwibutso rwa genocide Kigali amagambo yavugiye twarayavuze kenshi kuri radio ntabwo ndi buyagarukeho twavuga ko ari politiki irimo guhinduka nkuko wenda Comrade France abibona Comrade Jacques nagira ngo nkumve nkawe kuko nzi neza ko abakongomani murimo ibice bitandukanye muri make hari abo mbona babyemera hari n'abandi batabyemera ariko nagira ngo nubwa mbere ngiye kubaza kuri iki kibazo nawe umbwire uratekereza ko Tshisekedi ageze avuga ati igihe kirageze kugira ngo duhagarike ibintu mu gihugu cya Congo dushyireho ubutabera ese koko ko avuga ati Mukwege avuga ati muri leta yacu dufitemo abantu bakoze ibyo byaha bari mu nzego za gisirikare bari mu gipolisi bari muri administration abo bantu bose Tshisekedi abasha kubibarasate kugira ngo justice baje gutangwa nk'uko abivuga Comrade Barak ijambo ryanjye kuri ingingo
murakoze bwana Serge hari ikiganiro twigeze kugira nsobanura ukuntu guverinoma nijyaho hari ibintu bimwe na bimwe bizagenda biri guhinduka surtout mu mvugo za president na za guverinoma politike yo muri Congo ni politike igomba kuevoluwa niho itandukanye niyo mu Rwanda mu Rwanda nta kindi kintu kizongera gukorwa mu Rwanda kitakozwe aho u Rwanda rugeze muri politike ni hariya nta kindi kintu kizongera kuevoluwa ariko muri Congo hari ibintu byinshi muri politike bagomba guhindura kandi nabo bagomba gukosora kuwa baragize imana hakaba iriya rapo yerekana cyangwa se ivuga ku bwicanyi bwabaye mu karere ko muri East ya Congo kandi bakerekana uruhare u Rwanda rwabigizemo bwana Serge yubonye u Rwanda ruri gusaba ngo abafaransa bagiye gusaba imbabazi ngo kubera ibyabaye ariko ukabona bo batari gusaba imbabazi ku byo bakoze muri Congo abakongomani birabarya cyane nibyo bikwereka yuko bwana Serge biriya bintu ni mitego tugwamo ni ibintu bakoresha kugira ngo bagere ku bintu bimwe bifuza bwana François yavuze ko ibintu byahindutse oui ibintu byarahindutse kandi yaba ari muri opposition yaba ari abantu bari mu Rwanda cyangwa se mu karere k'ibiraya bihugu ibyaga bigari byo muri Afurika bagomba kumenya signal yuko ibintu byahindutse nabaha nuko ubwongereza kuva muri Union Européenne hari ikintu cyari gihindutse murambisubiramo ibindi byose ni za couverture no gushwana urabona iyo ushwanye n'umuntu umuntu yarakwibye cyangwa se kugira yakugira ikintu kibi mugashwana mugatangira gutukana ufite ko gutukana ntabwo ari cyo kibazo gutukana ni consequence y'ibibi mugenzi wawe cyangwa se yagukore cyangwa se wabukuri donc biriya bya rapport mapping nibindi byose tuba turi ku diskitaho ngo ni bande bakoze genocide ni bande batayigize ngo ni bande banyiri genocide cyangwa iki ni les conséquences y'ikibazo gihari donc rapport mapping ntabwo ishobora kuba aussi efficace nkuko president Félix yabivuze kandi abivuga innocemment ariko ntabishobora kuba efficace atari
abakongomani ubwabo babikoze. Donc twebwe duhora turi mu bintu abanyamahanga badukoreye kandi tukumva ko ari byo bifite validité, ari byo bikomeye, ari byo bishobora kutugeza kure, kandi ari le contraire yuko ibyo dufite nibyo ahubwo bituma tutamera neza. Reba ukuntu rapport mapping iri kwica umubano hagati y'u Rwanda na Congo, ninde ubifitemo avantage? N'u Rwanda ni Congo. Ibyo nibyo ibibazo abantu bagomba kujya bipoza. Njyewe rapport mapping narayisomye, nzi participation d'une manière indirecte cyangwa indirecte nagizemo, ariko ntabwo ari raporo yo gusova, ari raporo yo gusova ikibazo dufite hariya muri karakarere. Ni raporo izakomeza kudutandukanya, ni raporo nimba u Rwanda rutemeye ibyo surtout regime ya Paul Kagame ibyo yakoze muri Congo nitabyemera, bizahora bikibazo. Kubera ko ikibazo ntabwo kiri hagati ya Felix na Kagame. Impamvu Felix ari gufata ira position ntabwo ari kubera ko ari necessairement w'ubishaka kugira ngo afate iyo position. Ari gufata ira position parce que abaturage ujye kuri za media urebe ukuntu abakongomani abaturage ubwabo badakora politike, abakora politike bose bahagurutse kugira ngo barwane ibyo bintu. Kubera iki? Kubera ko abari gupfanaga n'abaturage muri biriya bintu byose biba muri karakare ntagumva ngo ni ministre kanaka bishe, ngo ni guverineri kanaka bishe. No, ni abaturage. Donc ikibazo kizaba très profond hagati y'abaturage ubwabo b'ibyo bihugu uko ari bibi, kuko rapport mapping ntabwo iri kudecrive les crimes zakozwe ku bantu ku baturage. Or mu baturage niho harimo ibibazo, kubera ko abaturage benshi ntabwo bumva ibibazo biri kuba muri karakarere, aho bituruka n'aho biri kugana. Donc icyo kibazo kizahora gikomeza. Iki nanone nuko biriya Kagame yavuze muri interview, yabivuze nkuko
akaza kwivuguruza muri Jeune Afrique, akivuguruza muri Jeune Afrique.
Oui, Merkel ni kubera ko nabwo ari uriya mu premier ministre cyangwa se ministre des affaires étrangères wagiye kugira ngo abigire. Ubu ngubu nibo bahanagura umwanda, njyewe niwe iyo Kagame mulingana turavuga ngo usugimbo ku nzu yasumbi na nganda mutufage no gupangusa kuna. Donc iyo
ubutegetsi iyo akoze amahano abayobozi be bajya gukosora,
iyo akoze amahano agaragara nibo bajya kujya. Ntabwo nshaka kubisobanura mu Kinyarwanda. Donc ni uko nguko kwa
ayo magambo ateye ubwoba, ntabwo twayasesengura.
Donc c'est exactement ça. Naho ubundi ibya Kagame ibyo yarabivuze arabivuga, yaravuze ati ngo nongo muri ya ndege harimo iki, ngo mubwire iki cyari kirimo, ngo ati ngo uriya nimba iyo atandasa nanjye nari kumurasa, ngo tuza tubarasa ahagaragara. Izo ni imvugo za Kagame zirazwi, njyewe nta kintu cyanyitoniye mu byo yavuze. Ariko igihe tugeze ubu ngubu, iyo yarabivuze hashize imyaka 10-15, ntabwo byari kugira impact nk'ubu ngubu iyo bigezemo. Ariko ubu ngubu abantu bari pre pour en découdre na régime ya Paul Kagame. Donc abantu bamaze kugira maturité yuko aho bashobora kumva yuko bashobora kuvuga, kugira ko iyo byarenze nta kundi kuntu ushobora kubigira. Bwana Serge, iyo ugeze kuri mure ntabwo ushobora kuavansa. Iyo umuntu ari kukuzaho wowe nawe usubira muri direction y'umuntu uri kugusanga, kubera ko nta yindi isi ufite, usubira muri direction y'umuntu uri kugusanga. Donc niyo nuza tugezemo ubu ngubu, periode tugezemo niyo abazungu nabo les occidentaux bagezemo, niyo twese tugezemo. Donc izo za raporo zose zizabikwa bazabazishira munuza muri za studio zabo bazishire muri congelateur igihe bazikeneye bazizane bazishire muri furu bazongere bazishushye kugira ngo bazikoreshe selon uko babishaka me igihe twebwe ubwacu tutwa twakora raporo zacu tukazandika avec abexperts bacu bakabigaragaza ati ngo nubwo ibindi nitwebwe icyo gihe bizaba bitanye gufata indi ntera kubera ko no seulement tuba dufite abexperts bacu ubwacu bari kumva ibibazo batanye no kubisobanura kandi bakabisobanura mu buryo abaturage bashobora kubyumva nuko rero njye mbibona bwa
ariko Jacques ntabuce mu ijambo aho nyine ntabuce mu ijambo amasegonda 30 aho niho n'abakongomani babasesenguzi bavuga bati d'abord twebwe abakongomani duha agaciro abakongomani bene wacu baguye muri ubwo bwicanyi na mbere y'uko dusaba u Rwanda kubaha amateka yacu Kongo kubera ikimo batubaha n'izo nzira karengane zabo nta na memorial ikorwa nta kwibuka iyo minsi kuko baravuga ngo buri administration yose yaba ya Kabila yaba ya Felix nta izo leta nyuma y'imyaka 20 nta guverinoma nimwe yubaka nayo mateka turimo kuvuga ahangaha dusaba yuko Kagame ajyanwa mu rukiko kubikurikiranwaho ubwabyo igihugu cya Congo nta namwe kibibuka nabo bantu babo cyangwa kiba agaciro mu gihugu ubwabyo ayo mateka avugwa n'abakongomani ese twavuga ko nabwo ari Kagame wabubujije
oya Bwana Serge Congo kwimeze ni igihugu kiri très désorganisé et déstabilisé donc hejuru ya kuba désorganisé kiri déstabilisé ibyo bintu bivuze byose biba mu gihe amahoro agarutse mu gihugu igihugu kikaba organize ikibazo cyawe ni nkuko wavuga ati ngo nubwo ese ngo kubera iki abadage igihe bari bari mu ntambara 40-45 batorganije kugira ngo bamenye le victimes zabo z'abajuife ngo babigaragaze no ntabwo bafite igihe icyo gihe bategereje ko intambara irangira bagashyiraho izo za memorial zabo bakabishyiraho ibyo bintu byose kugira ngo bibuke ababo Congo ubwo iracyari mu ntambara ni igihugu kiri désorganisé et déstabilisé donc en fait kimeze nk'umurwayi umurwayi utazi ushobora kumufatira kuko iyo umufashe ku kaguru arataka wamufata ku mutwe agataka donc ntabwo ubuzi osha kumufatira igihe kizagera aho Congo cyangwa se karakarere kose kazagera ukakicara abaturage bagiranye nabi bakasaba imbabazi bagashyiraho izo za structure zose n'izo za ntuza zose za monima cyangwa se za monima zizatuma yuko twibuka kandi kugira ngo ibyo bintu ntibizongere kuba muri ibyo bihugu tukazamenya gutora abayobozi n'abategetsi baturutse mu baturage nk'uko ibindi bihugu demokratike bikora murakoze Bwana Serge
urakoze cyane Comrade Jacques ubivuze neza nagira ngo iyi ngingo tuyiveho uko tuyimazeho umwanya tujye ku ngingo irebana n'igihugu cy'abaturanyi cy'abarundi muri Jeune Afrique nimero 3301 y'ukwezi kwa gatandatu Kagame yagarutse kuri kese y'abarundi aho yavuze impamvu atatanga abapuciste cyangwa abakoze coup d'etat ikaburizwamo aba turabazi niba niyo mbare na bagenzi be bari hariya mu gihugu cy'u Rwanda ikintu cyananunguye muri iyi nimero 3301 yabajwe ibibazo byinshi birimo na mapping report twatumaze kuvugaho Dr. Mukwege agaragaza impamvu atatanga abapuciste b'abarundi anavugana no ku kibazo cya Uganda ati twanze kuba bato nubwo turi igihugu gito twanze kuba dukoreramo bya bindi byayivugira ndetse yanavuze no kubana be aho yavuze ati u Rwanda ntabwo ari monarchy bamubaza bati ni gute umwana wawe ajya mu buyobozi bwa RDB asobanura ko rwose iyo urwanze kuba monarchy aba yaramugize umuyobozi wa RDB aho kumugira umwe mu bakonseye cyangwa mu bantu bafite imyanya isanzwe anashimangira ko umwana we Ivan yibera muri Amerika ngo nibaza rimwe mu mezi angahe siribuka ngo aje mu nama za RDB batumiwemo ashimangira yuko RDB atari urwego rwa politiki ariko turabizi nabyo na manyanga niba sekere ya Kamanzi yicara mu nama ya guverinoma ifata ibyemezo urwo rwego n'urwego rushya yicara muri kabineti ifata ibyemezo bya guverinoma nawe atanga igitekerezo cya politiki none ni gute RDB yaba itari politiki kuko ngo umwana we ngo yaza kuba ari monarchi yaba yaramuhaye nyine kuyobora RDB urumva rero ni amanyanga y'uyu mugabo abazi ko abantu batazi gusoma imirongo migari akoresha ariko reka twigarukire ku byo yatangaje ku kibazo cy'abarundi kuko nicyo nanumva gikomeye mbere ko tujya ku kibazo cy'abarundi muranabyibuka Kagame yabivuze mu nyemerere gato Kagame yabivuze mu mwaka w'2015-16 aba bapolitiki baraguhunga twibukiranye ibyo yatangaje ku gihugu cy'u Burundi yafashe umwanya muremure cyane mu mwiherero w'abayobozi afata umwanya urenga iminota 11 avuga ku Barundi none mutekereze nyuma y'iyo myaka yose uko bigenze magingo aya birimo kuvugwa reka twibukiranye dufata amazi yo kunywa
the other example is if you look at how it plays out look at nagiye kure nagiye Europe nagiye America nagiye hehe but look at in our neighborhood. Look at this problem of Burundi that we are. Imagine you analyze it from at least I analyze it from this angle. How has it? Let me start from the other end. How has it ended up being Rwanda's problem? Let somebody think and imagine and tell me how this Burundi problem has actually ended up being Rwanda's problem. Meaning to the point that Burundi, these leaders of Burundi keep telling people, everyone who passes there, who goes there, purportedly to help address the problem, that no, in Burundi there is no problem. The problem is Rwanda. We are the ones who are behind the problem, according to them. And you will be surprised that actually some people will believe it. Or we'll pretend to believe it because of different reasons. One of them being those who want to be seen to be believing it even when they don't and know the facts. We'll do it for certain interests. You want to do it? So they can trade you off for something else. At any one moment, depending on what you want in Burundi, you can actually say, decide to say, yes, I agree with you, even when you know the facts that are different because of something you want. Others are just basically ignorant. Or others simply want to hurt Rwanda for another reason. But when you look at in the recent days, you know, it's very interesting. How this, if anybody knows the simple story about what went on there and how it started, it has nothing to do with Rwanda at all. If Rwanda came into the picture, it came into the picture just in the middle of the whole mess. Not at the beginning, not can't be the origin. you know, they started accusing at some point three countries of being behind it. Now, I think there are many, well, it started many actually. It started by accusing Europe and singling out to countries in Europe, then accused America, then accused Rwanda. But as time went on, they narrowed the accusation to Rwanda and one European country. The rest, I don't know what to call it, they were forgiven or they actually found there was no hand they had in the whole mess. No, but it changed for convenience. There was a convenience for that to happen. And in fact, some of those who are being accused not only told the world that if you start talking about us again, you will see. Because they can actually make them see. And it's like they said now, even to help you remove that accusation from us, we can actually help you to accuse somebody else. And by doing that, therefore now you should welcome us as a problem solver in your country. So there was that trade-off. That's how Rwanda was traded for this. And now, armed with Burundi, now with, you've heard them say, you see, twarabivuze, twavuze kera ko ari u Rwanda rudutera ibibazo, ntimureba se ko n'abandi nabo babivuga. Abandi who are supposed to be their friends. Now, so it is true, so ntakibazo dufite, we have no problem. So imagine such a scenario. It goes back into the whole story we always talk about. How if you really don't take care of yourselves, don't expect somebody else to do it for you. Absolutely not. They will just play even simple games with you to the point you want to become a victim. But Rwanda will never become a victim. Well, we can be victimized, but we will never accept being victim or victimized. And worse still, something that people can accuse us of having sympathized with one group or another in Burundi or being, associated politically or whatever way. They are free to do that, and one can even guess maybe they are trying to find a basis so they can find. But honestly, to find that, for example, some of the stories that talk about Rwanda not only helping people fighting Burundi, but they have been involved with child soldiers. You have heard of that?
Tadita huka, reka duhagari kila uni odio, ndacheka, javuze mobila, numbika na, ikiwa njila ngo nibutanga ha, noko, ii dosye yu Burundi, ili mmavuko ya kaga. Hano hari mwaka wina chumina gata ndatu, mumungi hirirova yobozi, awavuka kujiugu ngicha kachimara umanya mure rwose gos, njimina njire na, akazi anamuri za biro politike, atire Burundi, atiteru mubara ikase, atumupreza urayisha, atiaya urabatula jingani. Iki kibazo cy'Uburundi buryo kibajijweho umugabo aradelapa kigaragaza niyo mpamvu ngira ngo mje mbibutsa n'ibintu baragiye avuga muri Jeune Afrique ati reka ntago natanga bari abantu twe watanga abantu baguhungiyeho ariko ku rundi ruhande arimo arahiga abanyarwanda hirya no hino mu bihugu bahungiyemo abasaba nk'usaba iki simbizi François araza kumfasha cyangwa Barack Kagame asaba abanyarwanda bahungiye imihanda yose ubu turavuga kuri kuri kasiye na muhanga Mozambique n'uyu kuri mugoroba nta wuza aho afungiye nta wuza aho hari amakuru dufite nuko ari muri kiragiye ubwo ariko ntabwo tuzi nihe twajya kumureba umwavu kurimo kumukurikirana baramuzunguza buri munota adgosha droite cyo kumurebera hariya kagiye bati bamukuye jya hariya so nguko ko tubayeho kandi turabizi neza nta wundi ufite imbaraga muri ibi bintu usibye leta y'u Rwanda noneho wambwira ngo aravuga ngo ntiyasubiza i Burundi abanyabyaha leta y'u Burundi ivugayo ariko wagatinyuka akatwita abanyabyaha twebwe agatinyuka agasaba ati mume General Kayumba muri Afurika y'Epfo mume kana kamuri iki gihugu hari abanshi tumu none hari abazasaba amakuru tuvuga bari mu Faransa ejo ni mwabonye Mediapart iyo mu Faransa yandika iti Hutu Power rwose ishinze imizi mu Faransa ibyo ni ibintu tubona kandi ni bane bakira amafaranga leta y'u Rwanda Kagame akura abantu bavuga ati sinatanga umuntu kandi wari byo akora buri munsi yirirwa asaba ibihugu ati mumekanaka harya ibyo bihugu byo bifunga amaso bite bigatanga abo bantu mu gihe bavuga ati sinatanga umuntu abantu bakoze kudeta bamenye amaraso mu Burundi bafite ibibagirizwa niba igihugu kigenga kikaba kiti muduha abo bantu bafite ibyabagirizwa wowe ukuraho uburenganzira uvuga ati sinabatanga ubundi ukabeshyira UN ngo niba ari aba UN aba UN bikaba responsabilite yanjye kubatanga cyangwa mubatange François nagira ngo utangirireho umbwire ahantu Kagame akuramo authority yo kumva yuko ubundi muza guhungiyeho ndabyemera ntabwo isubizwayo mu mategeko mpuzamahanga ariko se Kagame we akuraho uburenganzira bwo gusaba impunzi imihanda yose kuzikubitaho amapingo bakazizana kibona amaguru we akuraho ubwo uburenganzira bwo gusaba izo mpunzi akazihabwa ntabwo mvuga ngo abahungiye mu Burundi hano ntabwo ari senari ariko turi muri senari yo ivuga iti ibyo utifuza gukora kuki ari byo ukora ku bandi aha niho nshaka kugira ngo nganishe ingingo Comrade de François aha hantu urahumva ute muri interview muri Jeune Afrique avuga yuko abapociste atabatanga atanabaha bese kandi tuzi ko yari abaciro ninze bakoze za atake barafashwe niyo rede tabara n'ibindi byose aracyakomeza kubatera inkunga ariko akatubeshya ngo ntiyabaha bese ntiyabafasha tuzi ibikorwa bakora jambo n'iryanye
urakoze Serge kiriya ni ikibazo gifata umuzi muri 2015 niba watubyibuka neza kuko niba mwibuka neza ndibuka ko nari ngikorera na hariya akenshi na kenshi bisi z'abavanaga i Bujumbura baziruhukiraga iwanjye kuko ahantu nakoreraga ni ahantu hari amfasi opozayiti ya gare bivuga ngo abantu bavuye i Bujumbura bisi zivuye ku mupaka zabasigaga kuri compound y'iwanjye niho hari ni naho banahuriraga urebye hari harabaye ahantu kuri point de rencontre niho abantu bahuye bahari point de rendezvous niho bahuriraga bariya bose baje mbareba ahantu niyo mbareba baramucumbikiye hariya Kabeza ndahazi uriya mugabo Rajab Hussein nayaga musanga kuri hariya club jari arimo kwiki hariya kuri golf arimo gukina golf inyarutarama none abantu bagaragaraga hariya muri cyagiye byari bishyushye n'iki byose kandi si biriya gusa buriya si bo bonyine harimo abasirikare bakuru bakomeye cyane bahungiye hari barakoreshejwe babonye entraînement abarundi barabizi abambere na mbere batayo za mbere zarateye abarundi bafashemo benshi bafashemo n'abanyarwanda murabizi barafungiranye hariya mu mpimba barabafite
urabona ko nubwo abarundi badakunda kuvuga bafite byinshi nkuko na mbere yuko rwose inkuru nziza apfa yarababwiye ati nubwo bidakunda none ariko ejo bizaba bikunda dufite evidence dufite ibyemezo bizabemeza ko aribo babikoze kubera ko hari ubwo mu initekambi yagiye gutera mu babaye forme bwa mbere bavanzemo na za special force u Rwanda bakajya gutera harimo abafashwemo ubu bafungiwe i Bujumbura bariyo ntabwo bazabirenga niyo mpamvu babonaga nkuru nziza ye yari bubonaga ko afite yihagazeho kubera ko yari afite byose akeneye kugira ngo amenye umwanzi uwo ari we hagiye uriya Evariste nawe arabizi neza niyo mpamvu nababwiye nti burya hagiyeho umugabo noneho utari mu bya diplomasi nkuru nziza ye burya hari ukuntu yari diplomatike ukuntu ibintu akabitwara muri bwa buryo bwiwe bw'imana bwo gusenga abwira abaturage ati barundi mwitonde nubwo bidakundane none ariko ejo bizaba bikunda ejo bundi rero hajeho uyu mugabo Evariste we aza atarya iminwa aza avuga uko ibintu biri umwanzi baramuzi n'ucumbikiye ba Niyombare n'ucumbikiye bacumbikiye bariya barajabu n'abandi bose bakorana ntawe utabizi ko baforumye bariya baredutabara bari nabo banabafite n'ubundi n'ibiki byose ibyo byose birazwi ikibazo cy'Uburundi Kagame aragifite ariko seje nk'uko twese tubizi Kagame yibeshye ku Burundi yibesha ko ari Congo ariko agira ibyago aza gusanga Abarundi hari ukundi kuntu nubwo waba acecetse ariko hari ukuntu bafite ingufu cyangwa za diplomasi ibyo byose wabonye ko bashoboye kukonturna imitego yose Kagame yari yabateze murabizi ko Kagame yari yaracometsemo abantu nka kwa kundi inkotanyi zari zaracometse abatekinisiye mu nterahamwe i Bujumbura naho niko byari byaragenze bakoresheje iriya miryango imwe n'imwe ya za Croix Rouge na ONU ariko Abarundi baza kuba mosaje imitego yose Kagame yabateze ngo bateze imyiryane mu Barundi yose barayisimbutse ari naho ubona ko Kagame se abura aperida loje umukino yashakaga gukina yarawutaye biba ngombwa ko agomba kwiadapta kuri je yaba Evariste aho byaramugoye cyane kubera ko we yari azi ko abateze imitego nkuru nziza arayisimbuka muri yafajesi yiwe ni nayo mpamvu umuntu abona Evariste binamwohera cyane Evariste yaje yinjira mu kibuga nkuru nziza yarangije gutegura diplomatikuma ku buryo noneho Evariste we yaje ari militero mamubwira ati umwanzi turamuzi naza tuzamwivuna kandi tubya dukarabye ati rwose ntibazahirahire ngo baze kandi koko wabonye ko Kagame yasubiye inyuma yatangiye avuga ngo aribwaribwa ngo nibamureke uzagende ariko biza kurangira avuga ngo azabategereza ku karongo gatukura urabona ko mu by'ukuri ikibazo cy'u Burundi Abarundi baramubwiye ntabwo baciye ku ruhande bamwe bati tuzakumesa rwose turakwiteguye icyo tuzi icyo nta murundi uzatera u Rwanda dutegereze ko mudutera ubundi tukabereka kandi koko ni ibyigaragazaga Kagame utarashoboye kudistabiliza cyangwa kugira kureba ififa igihe igisirikare cy'u Burundi cyari 50 kuri 50 kandi noneho Kagame agikontorora ari nayo mpamvu mwabonaga yahise azamura uriya kazura kubera afitanye connection na bamwe mu basirikare b'i Burundi nk'abantu babaye i Burundi ubwo niyo mpamvu ubona mu nzego nyinshi bagishyize bazamuramo bari abana babaye i Burundi ubwo tuba tuvuze kazura tuba tuvuzemo bariya babiri cyangwa tukavugamo uriya ruki nubwo yabaye muri Congo ariko yabaye n'i Burundi tukavugamo bano ba Nyakarundi ni initeke nini cyane ubona bashyize hejuru ariko kuri plan strategique kugira ngo bazashobore kudiringana bamwe bafite mu i Burundi ariko uwo mutego w'indyane mu gisirikare ntabwo bashoboye kubigeraho kubera ko Kagame yarihuse cyane atangira kubyina insinzi ngo perezida arihishe mu gihe undi we yari arimo akora diplomasi aza kwibyaza umusaruro Kagame aza kwiroturuva biri ku karubanda adashobora no kumuvanaho cyane cyane kubona ko Abarundi noneho bari kuri pozisiyo cyangwa bari kuri ku ruhande rwo kuvuga bati noneho aka kanya niba uri umugabo ngwino dufite n'ibyo twagushinja n'udutera tuzivuna kandi ko mu by'ukuri ntabwo nkeka ko Kagame ashobora gutinyuka gutera Burundi uretse kuba yabateza ibibazo bimwe na bimwe kuko murabizi yuko iyo uteye Burundi buryo buteye Tanzania icyo kintu Kagame arakizi ikintu yashatse kubakura rero ni ukubakoresha penalite hakuri yayikoresheje iriya guverinoma ya Habyarimana uko byagenze ibi byo yashatse gukora i Burundi biramunanira abarundi baba urundi za umudiplomate cyane ewe ahitamo inzira ya diplomasi ayikorera hafi Kagame bikamurya niyo mpamvu yabaga ati umugabo ntabwo mushaka ngo umubone ari hehe twaramubonaga arimo gusarura ibirayi arimo gusarura amadegede harimo barimo kubaka amashuri yikoreye imicanga arimo aterura ibyondo n'intoki n'iki twaramubonaga twese ahubwo impamvu atamubonaga nuko Kagame yamuhamagaraga ntamwitabe cyangwa yamutumaga abantu bamwica ntibamugereho ibyo byose ni FPR kubigeraho bikwereka ko mu buryo bwa diplomasi Kagame ku Burundi yaratsinzwe n'ibitiromaho cyazagira ubabeke Kagame ntiyagiye batamubwiye ngo yinjireyo abakorera arabazi na Nikeli bashakaga abararusiya ntabwo bazagivinga apu kandi nk'uko mubyibuka ubwo Kagame yaratangiye kwikarakasa bariya babirigi barubi Michel batangiye kumubwira ko ari igitangaza muribuka yuko abarusiya muri veto n'abashinwa bavuze bati Kagame ntabwo arakora ku Burundi kandi koko niko mwabibonye ngiyebwo narindi Kigali hari igihe ibifaru byamanutse byerekeza i Bugesera nahuriye nabyo i Nyamata twari tuzi ko buracyakabaye ariko ndakumenyesha ko ntacyo Kagame ajya akora atabihera uburenganzira bari bamenye ko no kuri kote y'abarusiya bari bahamagaye abatanzania babwira bati mube maso uriya mugabo aramanuka bitwereka ko rero uko bizagenda kose Uburusiya burareba igihugu cy'u Burundi kandi murabizi ko bunyurira muri Tanzania hari ahantu rero nkeka ko Kagame hateri baba rikomeye cyane kutazabatanga ntabazatanga kuko n'abankunda ntawe yigeze atanze atanga bariya bose muri MVN turiba murabazi abenshi bahoze mu gisirikare cya RDF abo bankunda bose bande mu by'ukuri nibyo hari benshi cyane buriya bakino mu gisirikare cya Congo murabazi nka ba General Obedi bari muri za Katanga za Rugumbashi iyo ngiyo ni abanyarwanda muri ya Obedi yahoze ari umwarimu igabiro yari Serija igihe batangizaga irya ntambara ya Kabila nibwo bamuhaye ipeti baramuzamura mu gira generali yari mu ngabo za RDF ariko akakanya mubona mu ngabo za Congo bitwereka ko hari imikino Kagame yashatse gukina nk'iyo yakinnye muri Congo ariko i Burundi iramunanira ku buryo i Burundi nubwo bafite ibibazo bo barabivuga kandi bakanabiganiraho kuko urabona ko akakanya baturunye paje babibona no mu baturage n'iki icyo bahanganye nacyo ubona ko amaso gusa barareba bati Kagame arambuka umupaka turamumesa nta kindi bahanganye nacyo ibibazo by'amoko i Burundi ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo ntabwo ari kimwe na biriya by'iwacu ubona urabona ko abarundi bamwiteguye ariko kuba bamubaza bati uzabatanga ati ntabwo nzatanga ni ikibazo gikomeye Serge nkeka ko uwakimubajije yamuhemukiye kubera ko ikimubajije yibuka amagambo yabwiye Nkurunziza kandi nka nziza akaba yabitambutsemo kigabo tujye twongera tuvuge abantu b'abagabo iyo bavuze ibintu bizima mujye muvuga harimo bavuze ngo ngiye nzakwica Kagame aba yigamba ngo Patrick namwishe agahita yigamba ati nta nubwo ngiye rwose ngira isoni nta n'ikimwaro ngira cyo kwica na Sendashonga naramwishe yarenze umurongo utukura ko Nkurunziza yabwiye abarundi ati mudashavura
François ukiri aho ntabwo ari amaraso ageze mu bwonko noneho kuko ejo bundi yatubwiraga ko we n'Uburundi normalization y'umubano wawe umaze kugenda neza aho bwavuga ati sinzi icyo mfana mu majyaruguru none agiye pari mu Faransa abivuze muri Jeune Afrique ahubwo bisubira urudubi kuruta uko byari bihagaze magingo aya turaza kujya ku bitero mu kanya nuko Uburundi bona bino bitero turabigaruka mu kanya turacyari gusa ku magambo ya Kagame muri Jeune Afrique
urabona ko ni ikibazo gikomeye dufite umugabo w'umubeshyi ariko ikintu gisigaye kiriho noneho Kagame ntabwo agishobora kubeshya reka ntabwo ari we wabeshyaga icyo gihe byamukundiraga kubera ko yari afite ba Tony Blair inyuma afite ba Clinton inyuma wigeze kubaza baraga ku bijyanye n'uko ngo abakongomani bacecetse ntibagire icyo babaza kuri ziriya miliyoni hafi eshatu zapfuye ariko Serge nimusubire inyuma igihe Hillary Clinton yari akiri Foreign Affairs niba nibuka neza uribuka ko yaje Kinshasa afite mission yo kuza kubwira Kinshasa ngo ku bijyanye n'abakongomani bapfuye forget and forward yahagurutse afite mission yo kuza kubwira perezida ko bagomba guceceka bagomba kwibagirwa ubundi bagakomezamo bagaceceka iyo yari misiyo yari vuye muri White House ije ni Clinton ni uriya madamu Hillary Clinton ubwe niwe waje kubyibwira ati batangiye kuzamura nabo ngo bashake uburyo habaho inkiko n'ibiki arababwira ngo mucuceke kuba bitangiye kuzamuka rero ibyo ni twababwiye ngo abanyamerika bagira amadiro aterenga imyaka 30 ya myaka imiregereza barimo barashaka uburyo batangira kumukangisha amaraporo amwe n'amwe cyangwa ibirego bimwe na bimwe urabona ko nibyo arimo kugwana nabyo ibibazo by'abarundi ku ntuya yabyiponosi cyangwa twese turabizi tuzi nuko hunzi zamusubije mujye mwibuka kuri ino radiyo twongeye twibutse abanyarwanda Serge hunzi ziravuze ati barundi kazi mutababazwa nuko Kagame na sisiteme yo kutugira ibi ati nubwo bidashoboka uyu munsi ejo bizaba bishoboka iyo rero niyo vision iyo niyo message ubundi y'umuntu ufite uzi icyo bita diplomasi icyo ari cyo hariya Kagame niba yibuka iryo jambo yamubwiye ati kuba bidashoboka none ejo bizaba bikunda iyo ngiyo ibyo mutangiye kubona umugabo aramubaza ibintu se tutase ibyo yavuze n'ibyo yasubiyemo Serge urete kuba nta soni ngo agira cyakora ubundi Kagame mu kubesha nibaza nimba afata umwanya agasubira mu byo yavuze cyangwa akagira gute ariko nk'uko bivuga atangiye kuruzinga mind kuko ubundi yari kuri côté offensive niko yabaga ameze yaba mu makosa ataba mu makosa nuko yabaga ameze ariko binatangiye kuvuga urabona ko wa murongo utukura ahubwo yawurenze yawuciye mu rugwiro umurongo yawushyize mu rugwiro kandi diplomatikuma iyo tukubwira ngo njye nzababwire njyamugaraze ngiye Francois buri munsi imyaka itatu irashize ntabwo ni Kagame nta confidence agifite diplomatikoma yararangiye nk'uko Rusagara yavuze ati our guy is finished murakoze Serge
urakoze cyane Comrade Jacques nyuma ya Comrade Francois nk'uko abivuze hano ndagira ngo nkubaze nawe twihuta kuri ingingo kwivuguruza kwa Kagame wavugaga ati umubano wanjye no Burundi urimo uratera imbere urimo uragenda neza ariko yahura na ndakeka ari François Souda wenda baganiriye ntabwo narebye neza uwo baganiriye agahita aca umurongo utukura wa mugani muri village rugira ati pa question abapfukiste n'abanjye bazaguma iwanjye nakira cyuvuga ngo ntibashobora gukoresha bese mu Rwanda bahungabanye Burundi cyangwa bashaka gutera Burundi akabeshya tubizi hari abantu bafatwa yewe ndakeka n'abafite na audio wenda
baturanye mu Burundi hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka abayobozi bundi nicyo bashinzwe politiki nziza n'ikivuga ko abantu ubundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana ibindi bya kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira nicyo tureba rero nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi ari perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki niba ariho baganisha twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze
Comrade Jacques ntabwo ari audio nashakaga ariko nayo irasubiza nibwo bwa mbere yavugaga kuri Perezida Mushya Neva General Evariste Ndayishimiye nyine urumva amagambo yavugaga ibindi yatubwiye mu minsi ishize n'ibyo yavuze muri Jeune Afrique ndakeka yongeye nyine gusubiza inyuma ibyo yitaga ngo umubano wagendaga neza gukuragaho kunyo nyine ndumva ariko nabivuga mu Kinyarwanda akabwira abarundi ati pakesiyo abapuciste nta wabakoraho netushabre ni ikintu gikomeye cyane kandi mu gihe twebwe yirirwa duhiga n'umuntu wambaje atumbarize rwose ibyo avuga atakora n'ibyo akora ku banyarwanda bamuhunze bari mu bihugu bitandukanye ijambo ni iryanyu Comrade Jacques Barak Comme le déjà que Mahmoud Koumba. Comme le déjà que Navgo Tukumba Sindhi Nibutkumba Owe. Ndumva mugenzi wacu tutamufite mu nyangano ndebe ikibazo gihari François ndizera ko ukinyumva
nge ndakumva nta kibazo kirimo
mu gihe Comrade Barack ntamwumva sinzi ikibazo afite kuko muri studio ndizera ko banyumva neza namwe muranyumva neza ndagira ngo tukire ahangaha banza wumve nari yavuze ku magambo yavuze ubwo yabazwaga kuri president mushya uko amubona urumva yuko yahise atanga ati ndizera kuzakorana neza ndizera kuzagirana imiha imigenderanire myiza ntibiteye kabiri reba imyitwarire afite ni ikintu nibazaga rero ni mbere ko tujya ku bitero umuntu yanakwibaza ati Kagame ateye ate kuko mu magambo perezida w'u Burundi yavuze abwira abaturage kwikaruma ababwira ati mugire ubumwe yakoresheje Twitter ntabwo yigeze ajya kuri radio nta butumwa bwanditse buhari yavuze ati ndababajwe n'abacifuriza gusubiza inyuma u Burundi babicishije mu iterabwoba ariko bamenye ko atakibanza bafite ndahojeje imiryango y'ababuza ababo kubera ubwo bube gito ndifurije abakomeretse gukira ndasavye abarundi bose kuguma bafatanye munda ubumwe nibwo ntsinzi yacu aya ni amagambo yanditse ku rukuta rwa Twitter ariko reka tujye ku banyagihugu mu Burundi nabo bavuze uko bakiriye ibitero basaba yuko igihugu cyashyiraho imbaraga kugira ngo kibacungire umutekano bitewe n'uko izi za atake zirimo kuba zibateye ubwoba kandi bakumva yuko hari igikwiye gukorwa reka tube twumve ibivugwa n'abenegihugu ku gitero ubwacyo mbere ko dukomeza
abanyagihugu barangurira imirimo mu gisagara cya Bujumbura barababajwe n'ibitero by'amagrenade byasubiye kwibonekeza mu gisagara cya Bujumbura mu gihe bari bamaze iminsi bari mu gahengwe bamwe mu baganiriye na radio Isanganiro basaba ubushikirangaji bujejwe umutekano kongereza ibitigiri by'abajejwe umutekano kugira ubwo bubisha buranduranwe n'imizi tubatega biri
nuko bakaza umutekano w'abanyagihugu hama abanyagihugu bakabarindira umutekano wabo ko ubona yuko ari ibintu nyine bisibe kuza kandi hari amahoro n'umutekano nibarabe bahindure ukuntu bucunga umutekano kugira ngo ibintu babitube burundu dusubire kwibera mu mahoro n'umutekano bifite ingaruka mbi nyinshi kuko abantu baba ariko barahangayika barondera ubuzima urumva bica bituma n'abantu batarondera ubwo buzima bisanzuye baca baraba bagashwiragira ukuntu urumva ntibaheza ngo bayipoze ahantu baba ariko barondera ntuze icyo rirenza icyo tuma babaho
icyo gitero kimwe cyabaye icyo nacyo twakiriye neza nuko urasabye yuko umutekano wabandanye mu gihugu urabona nk'uko turi rwose dukora akazi kacu ka minsi yose kama bisi k'abashoferi ubu tubona yuko imirongo abantu kandi bagifasha kandi amabisi nta muntu aje gufata ibisi kandi rukuru twese rero aha dufite umubabaro n'ukuri turi mu mubabaro nangire kubera akazi kacu ni kacu k'abantu kuri kwanda ubu turasabye ko leta yari ukuntu umutekano usubira kandi mu gihugu akaba kongereza undi mutekano ubuzima buca buhagarara abantu ntibagisubira kandi gufata amabisi ibintu mbona
kawaida abantu bagira ibitero nk'ibi ibyo gukorera mu banyagihugu bafate basi nyumba ari kandi bayitere ishavuye igihere
nanjye nk'umwenegihugu kungene bino bitero byasubiye ibitero by'amagrenade byasubiye kwibonekeza ngaha muri iki gihugu cyacu na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ni ukuri nk'abenegihugu turabiteye ivyatsi bimwe bidasanzwe aho umwenegihugu yavuye muhira agiye kuronderera umuryango hageze ko atahanye ibyo yiriwe arabirira cuya akazibona bamuteyemo amagrenade ni ukuri ni ibintu bibabaje cyane kandi turabyiyamirije twivuye inyuma kuko igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu kiri nyabagendwa ni igihugu atakajagari kirimwo none se abo bangushi izo nyankaburundi zitanguye kandi kuduhekura zihekura igihugu n'ukuri turaziyamije mwe bidasanzwe kandi twivuye inyuma
abo ni bamwe mu banyagihugu wo ku mugwa mukuru wa w'ubutunzi i Bujumbura kuri ivyo bitero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati ndugure twa mugina ndababajwe n'abacifuza gusubiza inyuma u Burundi babicishije mu iterabwoba ariko bamenye ko atakibanza abafise ndahojeje imiryango yabuze abayo kubera ubwo bube gito ndifurije abakomeretse gukira ndasavye abarundi bose bagume bafatanye mu nda ubumwe nibwo nsinzi yacu ndugaye
Badita huka, Comrade François, urumva ubutumwa nyine bwa nasomye ni nabwo basomana kuri radio, ndetse n'ibyo abaturage b'Abarundi bavuga, nuko bahangayikijwe n'ibi bitero by'amagrenade byabaye ejo hashize, kandi n'umuntu wese byamuhangayikisha. Umutekano bavuga ko hari n'inama ikomeye iri hariya inama Abarundi barimo, urumva kugira ngo habe inama mpuzamahanga irimo kubera mu Burundi, hakaboneka abantu baza gutera ibisasu muri kapitali bigahungabanya ubuzima mu mujyi wa Bujumbura. Urumva ni ibintu bifite plan abantu bakomeye babikoze kandi redete abantu ntakiravuga kuri ibi bitero ariko iraza kubyemerera turanabizi wenda sinajya kure baraza kubyemera ubukera baracyacunga gusa kugira ngo barebe imirongo migari niba bareba ibyo Kagame babwira cyangwa bagomba kubanza gukarikira uko bari bwemere n'ibitero bakoze ntibitinda rwose uzabimenya baraza kubyemerera nagira ngo tugane ku bitero noneho umaze kumva n'amagambo y'umukuru w'igihugu aho muriza bene igihugu ahubwira ati mukomere ku kintu cy'umumwe niyo nsinzi yacu ibindi bazabihinduringa bazahandura amavunja boroboro nyine nk'uko byakoze mu mwaka 2015 jambo ni ryanyu
urakoze Serge biriya ni ibintu ubona ko bitari pari hazari harimo ikintu cya ni ibintu ubona ko bipanze neza muri kadiri kwerekana ko umutekano muri kiriya gihugu ntawuhari kuko iriya nama bagiye kwakira ni inama ikomeye cyane kandi irimo ibihugu byinshi meye mu Rwanda rwakagombye kuba ruyirimo harimo ziriya za Angola harimo za Congo harimo za Sao Tome ni ibihugu byinshi byo mu karere byagomba iriya nama barimo gutegura gukora biriya rero ni ugushaka kubavangira kandi nubwo batagize icyo bavuga burya mu bita General Neva buriya perezida w'Umurundi umuntu uri seriye cyane uvuga makeya kandi iyo avuga ikintu aba akivanye ku mutima wabonye ko niriya message yanditse ni message ubona ko kuko ari umukuru w'igihugu kandi burya Abarundi bavuga makeya ntabwo ashobora kukubwira ngo harakurikiraho iki bimeze gute cyane cyane ko mwumvishije ko no mu baziteye ari uwo yakomerekeje agafatwa sero makuru twari dufite bigaragara ko ibyo ari byo byose intansiyo ya kiriya kintu ni ugushaka gutoba cyangwa kwerekana ko mu Burundi nta mutekano hari kandi mu by'ukuri nitubikurikirana tuzashobora kumenya iyo biva n'uwabiteguye n'ubiri inyuma cyane cyane ko byanze bikunze buriya bari abantu muri Tabara babifashijwemo n'abariya bantu namwe mutayobewe baba bashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma Abarundi bahungabana ariko ikigaragara cyo ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye erega Serge buriya umuntu bita Nkurunziza nubwo yari umudiplomate ariko we yagendaga n'umuntu by'Imana we hari ukuntu yatwaraga ibintu niyo mpamvu buriya baranamwitsemo n'amasezerano y'Abarundi kuba umuhuza yari umuntu ukunda guca bugufi akumva bose ariko uyu mugabo bamusimbuje umuntu bita Neva General Evariste buriya ni umuntu uri kategorike iyo akubwiye no aba ari no iyo ari yego aba ari yego iyo akubwiye ati ngiye sinabana n'umuturanyi musangira wajya kwihagarika wari ugasanga yashyizemo utuzi cyangwa akagutega amahwa munsi y'ikirenge ati ngiye ntitwabana buriya ababivanye ku mutima nicyo kikwereka ko buriya Abarundi barimo baragenda barushaho kwiyubaka no kwishyira hamwe kuko urabona ko za ndyane bari bafite bari babatejemo zo barazikarumye barimo bararwana n'umutekano w'igihugu kandi bose hamwe kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane ku buryo rero Tabara kuzabinjirana biba binagoranye cyane ariko nko gukora biriya bitero by'amagrenade byo urabona ko nta kindi bigambiriye uretse kwerekana image mbi kubera iriya nama irimo itegurwa n'ibiki byose kugira ngo berekane ko igihugu kitari stable ariko mu byukuri nta utabiza bimo kuva n'abari mu n'aba sponsor babyo turabaze mu byukuri nuko bihagaze turabizi Serge
François ugifite ijambo uvuze kuby'Imana uvuze iby'abakristo nkuko arega bose bakuru b'ibugo b'abarundi yaba nkuru nziza yari umukristo n'uyu nawe mbona ari umukristo nabonye harya ni Pastor Ndovu wo muri Mozambique asaba gusengera abarundi ati ndabona mu niba nabyita kwerekwa niba ari mu nzozi sinzi ibintu by'Imana akenshi byabona binagoye sibyo kandi bemera ko ibintu byose Ndovu avuze uyu mugabo byose biba ati musengera Burundi ati ndabona nabyita nk'inkingi enye za mwamba z'abarundi ati baterwa amabuye baterwa iki babona ibintu bibi babakorerwaho nabonye abantu bayinyoreza bati mu masengesho mukire mu Burundi nk'uko yabisabye mbona abantu bemera ko ibyo avuga bisohora ariko ntabwo mvuze ko ibi bintu harimo kuvuga wenda simbiri sinishyira mu by'ijambo ry'Imana cyane ariko yasohoye nyine ubutumwa bwa profesi uyu munsi avuga ati mushyire abarundi mu masengesho ndabona ibintu bitari byiza nyine ubwo nyine abarundi bafite ukuntu bazabidusobanura cyangwa basesengura ibya profesi bafite ukuntu bazabibona bamwe bati Kagame agiye gutera Burundi okay ibyo simbizi ariko iyo bamwe bavuga bati yavuze Kizito Rusesa abagenda twaramubonye ibiki yajya hanura ibintu tukabibona ubwo nabemera Imana n'amasengesho nk'aya barambwira ati rero Serge ati n'abarundi basenge cyane nkuko yabisabye ati dusengera Abarundi yavuze Magufuli biraba ubwo ndahera ku bantu bagiye banyemeza bati byarabaye n'ibindi abwira abaganda ati Museveni azatorwa azagumaho ati ntimukore amahano kuko amaraso yameneka n'ibindi ati igihe cyo kugenda ntikiragera ariko aha ngaha aravuga ati musengera Abarundi ndabona ibintu bitari byiza nyine abantu ngo baterwa amabuye niba baterwa n'umyunyu baterwa iki ntabwo ibintu bya profesi ntabwo nzi kubisobanura neza wenda ababyumvise bazabisobanura ukundi ubwo ni mesaje ku bakurikira audience yacu wenda baba batabyumvise twatukira aha ngaha rero wenda aha niho abantu babaza ati ese haba ari intambara y'ubutita hagati y'u Rwanda n'Uburundi cyangwa ni intambara y'ubutita ngiye navuga iri hagati mu karere kuko Kagame arashotora Abagande arashotora Abakongomani kuko n'ibintu tekeza Ubugande Kongo Burundi ibyo ni bihugu bitatu navuga muri iyi minsi bihanganye na Kagame umugabo umwe rukumbi Tanzania ntabwo nayivugira simbizi wenda muri iyi minsi wenda hari agahenge ni gute bamwira ngo warwara intambara z'ibihugu byose bigukikije François ubwo twabyita rero intambara y'ubutita hagati ibyo bihugu byombi niyo mpamvu navuze ninjye nabyita intambara y'ubutita mu karere k'ibiyaga bigari kuruta avuga ngo igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda gusa ijambo ryanjye
erega Serge buriya hari ikintu abantu bagomba kubanza bakamenya iriya mishyikirano yabereye ukurahira kwa Perezida Museveni hari ukuntu buriya habayemo n'izindi nama z'abaperezida nk'uko Museveni yahuye na Evariste bagira ibyo baganira bagira n'ibyo bemeranywaho yahuye na Uhuru Kenyatta hari ibyo bapfunditse yahuye na Sisulu nawe hari ibyo baganiriye ariko nk'umuntu umenyereye Museveni hari langaje Museveni yakoresheje ariko njyewe njya kure y'iyo mvugo yakoresheje Museveni yaravuze ngo bagiye kubaka umuhanda ukontura n'u Rwanda ukanyura Tanzania ugatunguka i Burundi njyewe muri langaje ya Museveni nk'umuntu usanzwe umumenyereye no mu buryo ari indyarya cyane mu byo avugamo rimwe na rimwe yigeze kubwira Habyarimana ati nta mwana uzatera aturutse iwanjye ariko niba bavuze ngo tugiye gukora umuhanda uva Uganda ukanyura Tanzania ugatunguka i Bujumbura kandi yarangiza akanongeraho ati ngiye kohereza abantu baba expert cyangwa expert i Burundi bajye kureba ibyaba bikenewe mu bijyanye n'umutekano turi ko twakohereza ibikoresho hari rangaje buriya twumvishijemo ikomeye ngiye buriya Serge ntabwo numva ko ari umuhanda gusa bagiye gukora uva Uganda unyura Tanzania by'i Burundi njyewe muri rangaje diplomatique numvise nk'ikindi kintu gikomeye kandi giteye ubwoba Kagame
wibagirwe n'ibirebana na n'inzego z'umutekano muri intelligence n'igisirikare ko hari ibyo yemwemera agomba kumwoherereza urumva rero kaga nta kuntu yatekana
njyewe nibyo nkubwira rero uriya muhanda bavuze ntabwo nabonye nk'umuhanda wa makadamu bazubaka njye nabonyemo ikindi kintu gikomeye basinye kandi giteye ubwoba uriya mugabo wa Kigali kandi nk'uko byigaragaza nkuko byigaragaza ubona ko Kagame afite wasiwasi niba abamukoresha bamwemereye gukora kiriya gikorwa kandi koko mu majyepfo niho ruzingiye hari ahantu ubona ko niho ruzingiye sinzi uko bizagenda ariko mu by'ukuri ikibazo duhura tuvuga tuti bari abasirikare b'abana b'u Rwanda biteguye gupfira inyungu z'umuntu umwe inyungu z'agatsiko inyungu z'abantu ku giti cyabo cyane cyane ko buriya ikibazo bashyiramo abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane hari Kagame ufitanye ikibazo n'abantu kubera ko yanduranya nabo ariko hari igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda bakagombye kubana no guhahirana n'ibindi bihugu yifungiranye hariya Serge yabonye ko ibyo kurya byikubye kabiri uvuye ku biciro byari biriho mu mezi umunani ashize bari n'abanyarwanda barimo kuharwarira bwaki ni ibibazo bikomeye cyane bikwereka ko ibi bintu Museveni ukurikije ukuntu abidizayininga n'uburyo arimo kubisha babivuzemo urabona ko umugabo ntabwo aribo bamuziritse uriya mugabo niwe wiziritse yaratangiye arafunga
urashimangira ko inzara iri mu Rwanda ni ingaruka za Kagame ku bihugu twahahiranaga byose duturanye nabyo
Serge 60% by'ibyo kurya bisanzwe ibyo bita arimado bas byavaga Uganda abantu bari barafunguye inganda zikora ibikomoka ku mbuto par exemple izo zavaga i Burundi ibyo byose birafunze hari abari barihaye gufungura izo nganda zikora amabuye y'agaciro murabizi ko byavaga i Burundi n'ibindi byavaga muri Congo urumva ko umugabo yarafunze aka kanya arimo arajya gushaka amadeni yo gukavaringa arebe ko yagumye guhemba abantu Serge ndakumenyesha ko abantu bamaze igihe badahembwa harimo abo baherutse guha imishahara babaha imishahara y'ukwezi kumwe barimo amezi atanu abadogiteri barimo baragenda bapfurapfura bahemba bamwe abandi babarika niyo mpamvu mubona arimo kujya mu madiru za Mozambique cyangwa za Centrafrica ngo arebe ko yavanamo udufaranga two guhemba abantu ibibazo birahari birakomeye mu isanduku ya leta harimo ubusa Serge hari inkuru turimo dukurikirana ikomeye cyane ariko nakumenyesha ngo mu isanduku muri Rwanda Reveni harimo ubusa nta mafaranga arimo arava hehe nakubwira ngo urebye movement yabagaho hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Uganda nibwo wamenyaga icyo Ubugande bumariye mu Rwanda ndakumenyesha ko iyo wagiraga hariya kampani ukajya ahantu bita kwa mukwano ukareba amakamyo ajya i Rwanda ku mubare wayo ukareba n'ajya i Burundi kandi nayo anyuze i Burundi yanyuraga ku mupaka Rwanda yishyuye ibyo byose nayo ni amahoro cyangwa imisoro itakigera mu isanduku y'igihugu Serge bikwereka ko ibi bintu iyo mbonye nk'abantu usangamo bavuga ngo intambwe ndende biruga bagira gute ariko Serge mu mitima y'abantu ndimo ndaganira n'izo ntore ndimo ndaganira n'abandi bitwa ngo baramushyigikiye Serge murajya inbox akakubwira ati mu by'ukuri natwe turayibona ariko se tuzamusimbuza nde njye nkababaza u Rwanda rwabyaye ikinege byaba ari ikibazo mu Rwanda hatari bo bamusimbuza njye nababwira ibintu byabine biranabaje kubona na FPR ubwayo idafite uwo yamusimbuza agiye kuba yarabaziritse byarangiye kuzihambura ntibizashoboka Kagame muramuzi n'umuntu wihagaraho cyane ahantu yaboneye yambariye inkindi kuzahambarira ubucocoro sinzi niba azabyihanganira ubona ko ni ibintu bimugoye cyane kwemera ngo acishe bugufi kandi ikiruta ikindi buriya Serge ibyo nyambabwira gukosa ntabwo ari ikibazo ni ukutikosora ngo uvuge uti narakosheje mukagira ibyo mwapfundika ibibazo bikarangira yacishije makeya agafungura imipaka akabana n'abandi akareka gushoturana njye mbabwira ngo mufite umugabo ukubagana cyane Serge akunda gukubagana ariko noneho byabaye too much ku buryo ntashobora gusubira inyuma ni ikibazo gikomeye nkeka ko ashobora kuba ari n'uburwayi ahari nta wamenya kuko buriya ubundi urebye ahantu ageze amazu hose harafunze arifungiranye mu by'ukuri njye nakubwira ngo ntaho bitaniye n'igihe cya Hitler ubwo yaramaze gufata abadage bose abamaze kubushyiramo kiriya gitekerezo atangiye gutsindwa intambara nawe niko yabikoraga yafasha abantu bose akabafungirana mu gihugu abakabumvisha ko bagomba kuzapfana nawe n'uriya nawe niko ndimo kubibona ejo bundi yabivuze mwabyumvishije ngo wengwa azasakara inzu ye ariko se abanyarwanda mu by'ukuri biteguye gupfana nawe kuko nyuma ya Kagame yambwira abantu Serge nyuma ya Kagame na FPR u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho kandi bizabana n'abaturanyi naho bamureka kigaragambye kagira gute nta myaka ijana azamara abanyarwanda n'u Rwanda bizongera bibane n'abarundi bizongera bibane n'abagande bizongera bibane n'abatanzania igihe cyose azajyaho ubutegetsi burebera rubanda bikorera mu nyungu za Rwanda serije
François, Comrade François, ugizana neza kuko ikintu cy'ubukungu ni ikintu ubona nyine buri wese akongorera biranashimangirwa rero na Beneri John Rwangombwa yarabisabye ejo hashize nyine ati Beneri yasabye ibigo by'imari kudasaranganya abakiriya babyo inyungu zabonetse mu mwaka ushize bakomeza kuvuga ngo Banki Nkuru y'Igihugu Beneri ivuga ko yasabye ibigo by'imari kudasaranganya abakiriya babyo inyungu zabonetse mu mwaka ushize ibizwi nka dividend kugira ngo aya mafaranga azibe icyuho cyatewe n'izamuka ry'inguzanyo zitishyurwa neza. Ntabwo iyi nkuru nayinjiramo neza yose mu gisome ko nta mwanya wayo, ariko ikintu gihari ngaha ni uko ngo guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa asobanura ko ikibazo cy'inguzanyo zitishyurwa neza gikomeje gutera impungenge, gusa ngo abakiriya bamwe bagiye bagenera begera amabanki ngo bumvikane ku buryo bw'inyishyu yakomwe mu nkokora ngo na COVID-19 n'icyorezo kitari kuza ntacyari gutuma n'igihombo kitabaho. Ikindi nanone cyangwa ubukungu bw'u Rwanda bukomeza kugenda buri ndimuka, nabonye indi nkuru mu kinyamakuru cy'umuzana wa Kigali muri Tarifa aho bivugira ubwabo ko rwose ubungubu imwe mu mishinga leta yarashyizemo amafaranga imyaka igiye gushira ari itanu idakora hari umushinga wo kuhira imyaka, noneho ngo bakaba bagomba kwishyura imwe muri banki muri India batangiye kwishyura kandi uwo mushinga nigeze ujya mu bikorwa. Tekereza nawe kuvuga ngo iki ni igihombo gikomeye, ndakeka ari miliyoni zigera ku 120 nubwo wenda navuga ngo okay navuga ni si menshi cyane ariko nabwo ni igihombo, nubwo yaba idolari rimwe ari igihombo ari imisoro y'abanyarwanda ukavuga ngo ni igihombo, mubyemera ko ari igihombo mwatangiye kwishyura banki kuko mugomba ari gukiraho za intere za banki ariko icyatumye mufata amafaranga nticyagiye mu bikorwa n'ibindi. So iby'ubukungu byo ni ikibazo gikomeye kandi amadeni wa magana uko babikomojeho akomeje kuzamuka ari menshi. François, ubona nzi neza ko ufite contact z'abacuruzi benshi bari hariya abo mwari muziranye n'abandi wenda mwakoranye, ese ubu bagatekereza iki wa mugana guhora bakorera mu gihombo? Uyu munsi barasoresha imisoro yose ihari nk'uko babitubwira, ibiciro ku isoko bikomeje kuzamuka, ifaranga rifite agaciro, harya waba umushoramari ute mu gihugu kitagwa na stabilite y'umutekano w'ifaranga ryawe? Aha niho Kagame mu byo twavugaga ejo ku munsi mpuzamahanga nyafurika yabwiraga abazungu ati twabana neza mu mahoro ko mutadusuzuguye, twabana neza muri mutual respect, tukibaza tuti ninde ujya gupfuka amasaba ayo mafaranga, ayo madeni ajya gufata ajya kuyasaba abazungu? Yarangiza ati muransuzugura twagombye kubana neza. Twibazaga tuti ninde muntu akwiye kuba abanyarwanda kuruta abanyamahanga? Ni uyu munyagitugu ariko nyine turi useless, yitabana amaziranoki, yitabana amasazi, yitabana umwanda. N'iyi myaka amaze mu Rwanda abanyarwanda bo babyemeye, nibahamwe mwe rero ingaruka bazibone. Twarabivuze igihe kirekire, njya mvuga nti ni byiza ko tugira compassion kugira ngo tugire icyo dukora, ariko n'abanyarwanda nabo bagomba kumva yuko si uku bakwiye kuyoborwa. Comrade François,
rega Serge, niba tujya tubwira abantu babona ko iriya guverinoma ni guverinoma sinyitanu ni na guverinoma ni iriya clic ya Kagame, hari ukuntu bajya babona nka Rwangombwa asohotse na ya valise ya Beneri ngo abasomeramo zirya n'impapuro Serge bapfunyikiye abatuwe birya bona imibare yose ntibazigera kubwira ko amafaranga bayafite, baba kubwira ngo ni ibyo turimo guteganya tuzabona ayo tuzaguza ayo tuzavana muri rubanda. Ariko ikibazo kiriho ni kimwe Serge, uravuze uti barimo barishyura iriya myenda yose bafashe ukomoje kwiyo uriya mushinga wo kuhira, bagiye kuguza miliyoni 120 batangiye kwishyura n'umushinga utaratangira, ni bande bayariye ntabwo tubazi, yagiye ntabwo tubizi. Serge, reba nk'iriya convention center, umuntu wenda agiye muri hoteli New York abonye ko zirimo zikora nawe ageze i Kigali ati nanjye ngomba kuyubaka, aragiye agujije miliyoni magana ane z'amadolari azikubisemo hariya, igihe cyo kwishyura cyarageze, abantu bazabavana hehe? abazabona yubatse arena
ageze kizire banabonye ko barishimira ngo harandi mahoteli mashya yuzuye amahoteli mashya aruzura nta nahari ntafite
capacity ni ikibazo gikomeye cyane byo kubwira kuriya buriya byose byo bajya bavuga ngo FPL niyo ngo ngo nta strategy bagira ikintu cyabayeho muri cyagihe amubuye gaciro yaratwite isoko amahoteli yose yarakomeye mu Rwanda muzi nka zo kwa Rando za diplomate cyangwa za Milcorin zaki ari amahoteli n'abandi bari bubatse duhoteli duto duto twarakubitaga tukuzura naho bavanye igitekerezo cyo kugira gute cyo gutangira kubaka amahoteli ibyo nyamubwira ngo FPL nti imishinga igira ahubwo itwari y'abandi we bareba umushinga urimo gukora bakazuba kawutwara bakabitwara bubatse amahoteli menshi cyane ariko nayo yabari abafatanyije kwiba bari abazungu bibana izo za Marriott bumva n'iki birwa bashyiramo amafaranga ntabwo ari ibyabo babifatanyije bari bajya kubakira izo nguzanyo hari ibintu byinshi cyane bashoyemo mu mahoteli babishoyemo cyane ariko ni ibintu bidashoboka ntabwo ushobora ugomba kubanza ukazamura n'imibereho y'abaturage kuvuga ngo uzubaka amahoteli atazagira icyo amarira abaturage cyane cyane ko nk'uko tubibona ubungubu serije bizagenda gute ko ibi bintu bijyanye na tourisme byibuza mu myaka itanu iri imbere nta muntu ushobora kunyereka ko bizongera kwinormaliza situation ikaba nzima nk'uko byari bisanzwe mbere ya covid ibyo byo ntabwo bizashoboka noneho reba izo miliyoni magana ane za bagurije za Kigali Convention Center ujye gufata ijoro za 20 wavuze ufata za Arena ziriya nk'ijana pati zo muri Rwanda Air ntituzi umubare wazo niyo mpamvu bakubwira ko u Rwanda rumaze kugera kuri tiriyoni hafi 8 mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ayo mafaranga azavahe Serge ko ubuze igihe cyo kwishyura cyageze ese ubundi ayo mafaranga yagiye afitwe n'abandi yariwe n'abandi ibyo ni ikintu mugomba gutangira mukiba isazishyurwa n'abandi Serge ni ukuvuga ngo umuturage ufite inzu bishyuza 54,000 bizamusaba ko none wenda mwishyuza 200,000 ibi bicuruzwa no mubona bizamuka byose ntabwo bizamuka kubera yuko ari abacuruzi bazamuye ibiciro birazamuka kubera yuko imisoro iri hejuru cyane leta imwe iragenda ishaka gukama kugira ngo ibone igihembo abakozi babone icyo binjiza mu isanduku ibi byose twari babwibwiraga Serge ntabwo dukeneye convention center zo gucumbikira ba Bill Gates twebwe dukeneye ibitaro nka Faisal birimo abadogiteri n'abanasi bahembwa neza ntabwo dukeneye Rwanda Air yirwa ijyana abantu babicanye bajya guhiga rubanda no gutwara ibikomerezwa bibafasha kujya gukora lobbying babibona izo nguzanyo twebwe dukeneye ubuhinzi bworozi aho abaturage bafite imirima yera bafite basubizwa ibisanga bagashoka inkoko igihe cy'izuba bakihaza mu biribwa urabona ko babikoze macuri aho gutangira kugira ngo babanze ubundi na bya bihugu bajya bumva ngo za Singapore ntabwo batangiriye hasi barabanjije batangira muri education bigisha abantu bateganya izo nganda zizaza bayihaza mu biribwa ibyo byose hari ibintu byinshi bagiye bageraho bahereye ku bene gihugu naho abandi bo bagiye gutangirira mu ndege ndakumenyesha ko yerana hano muri Canada iya Canada buri munsi yagiye muri Paris guverinoma ihora yashyizemo amafaranga kubera iki indege kuzigira ni risi ntabwo ari nta nyungu zigira ni risi z'abanyagihugu kugira ngo bafasilite abanyagihugu ariko twebwe nko mu Rwanda aho umuturage kubona igihumbi cya mituweli ari ikibazo aho umwarimu ahembwa 50,000 mu 50,000 seje mwuno munsi mu mujyi wa Kigali iyo ubihereje umuntu muri ambaraje ngo ajye guhaha nta kintu azana bahoze wumva aho bavuga ko uyu munsi ujyanye 50,000 guhaha ngo mu mezi 8 ashize ngo byari nko gutwara 100,000 kumva ibintu bigeze Serge abantu barahombanye ugerageza kureba amavisage urimo kubona uyongera uyagereranye nayo twabonaga mbere ya covid abanyarwanda barimo baragenda bayonga bashize Serge ibiya byose ni politike itarigiza yigwaho aho tubona umuntu nka Rwango ngo abeshya abantu abeshya ibintu bitazigira bibaho kandi koko buriya byo bajya bavuga ngo ushobora ngo wiringira inkumi mu nzu bwakika gutamaza Kagame yabwiye ngo vizio veni veni abantu barabyina bararirimba vizio veni veni bababwiye ni iriya nzara baguyemo vizio veni veni bababwiye ni ukuri ni iriya kontinuma noneho yo mu karere bishyizemo cyane ikibazo gikomeye cyane ni uko twagize umusaza nka Museveni uzi ibintu byo mu karere iyo aza kuba nka Kagame yabayirukanye bariya abanyarwanda barenga 3,600,000 ziri mu Uganda wabakubita muri kiriya gihugu babahesereje kubibona amafaranga u Rwanda rwabonye iyo bayashyira mu mishinga yo gutunganya biriya bishanga byose kiriya gishanga cya Nyabarongo bakabitunganya byazi wabonye ko naha baturage bahingaga imiceri za cyangugu baraba generali barahabambuye barahakodesha bahambuye abaturage barahingaga ibishanga byose abajenerali bari bifashe kagenda gakiramye nk'ebyiri cyangwa kiramye ingurube 20 mu gihe abaturage babyazaga umusaruro mu gihe cy'izuba burya inkuka zose igihe cy'izuba nibo bagaburiraga igihugu aka kanya seje kamubwire abanyarwanda bageze harindi muka kandi kamubwire nawe ubwo afite ubwoba Kagame afite ubwoba bari abaturage azabagaburira iki ni deni rigeze kuri triliyoni 8 mu kwezi kwa gatandatu gushize seje ni ibintu bikomeye cyane abanyarwanda bamaze gutangira gutekereza kuko aya madeni bafashe bayaryoshyemo bayaguramo amavewiti bayayihembamo imishahara minini cyane none aka kanya batangiye kuvuga ngo amadeni ni maremare cyane bazagomba kuyakama mu baturage abaturage bazayavana he niyo mpamvu mubona abasenyera abantu babananya he nta kintu babahaye bagashaka kubatera ibipindi yanababaje cyane kubona umuryango wa perezida wa repubulika yo gushaka gutwara ahantu hatuye imiryango 1,600 batabishyuye ni ibintu bikomeye ubona ko turabivuga bakagira ngo ni imikino ariko igishimishije mw'ibi byose ibi twabivugaga bayibona ariko hari abari mu gati kumva ko bitabareba ariko inzara yije ikambanze kubwira Serge iyo wowe uri mu gipangu wifungiranye ngo urakize ba bandi barimo gusunga bazakwiba uko bizagenda kose buriya bw'esikoro ubona mu gihugu buriya bujuru ubona mu gihugu buriya bwicanyi ubona mu gihugu nta kindi bushingiyeho ni inzara batejwe na FPR Serge kandi ubona ko bari barabikoze bazi ko ari mu nyungu zabo ariko nk'uko ubibona bitangiye guhindura indi sura mu gihugu abantu bamwe batora bakavuga abantu barashonje Serge mukonera kwandikira akubwira ati nyoherezo 50,000 kabaye rwakinga batanu nta bahangara ikirimo aho twari tuzi ko ari abantu bakomeye ni ibintu bikomeye ukaba ubona ko Serge sinzi birasaba abantu b'abagabo kugira ngo ibi bintu bizabonerwe umuti naho uriya mugabo we sinzi niba ari n'uburwayi buriya kwihagararaho buriya ni ikosa rikomeye cyane ubundi nakekaga ko igihe cyari kigeze kugira ngo sisiteme isubize ubwenge ku gihe bagarure ibintu bikiri hafi bitaragera kure ariko sinzi uko bizagenda nta n'inzira mbona bizanyuramo kuko ideni bamaze kutwinjizamo Serge n'uburyo bakenesheje abaturage ubukene bamaze kubagezamo kuzongera kuzahura ubukungu muri kiriya gihugu sinzi inzira bizanyuramo Serge
birakomeye François ahubwo natangiye no gutekereza abaturage bari batuye muri Rubavu biragenda bite kuko numvise ko ngo bamwe bagomba kwimuka wabonye umutingito ibintu wakoze cyangwa volcano nyiragongo kuva yaruka umutingito urakomeje no muri Kigali badewe numvise bavuga ngo barawumva sinzi abagiye banyandikira ariko ikibazo nabonye nanone ku by'umwihariko ko abaturage batuye muri Rubavu cyangwa batuye hariya muri Gisenyi ngo bagomba kubara 200 uvuye kuri iriya mirongo nyine wagiye ubona ko ubutaka bagiye busadagurika ngo bagomba kubara 200 uvuye ku murongo w'ubwo butaka kuri uwo murongo wacitse cyangwa aho ubutaka bwatandukanye abo bantu bagomba kwimuka abanyarwanda baragana he tekereza noneho umbwire uti ho muri Rubavu umbwiye ngo urabara abaturage kuri kuva aho umurongo uri utandukanye ubutaka wacitse ukabara 200 abantu batuye mu 200 ukuntu bangana abo bantu uraberekeza he ko nta butaka uri bubahe bundi ko nta utari bubahe ingurane buriya hahindutse Rubavu igiye kuba mu manegeka badiwe ibintu bya Kagame buriya mubyitegure muraza kubona intambara n'amarira muri iyi minsi barimo bararira badiwe ariko ntabwo birafata intera ariko mwihe icyumweru cyangwa ibindi biro bibiri Gatabazi yarari ejo bundi ubu bagiye kubabwira bati pake cyane amanegeka mwese muvemo baze babare ni ngo leta ngo nizagenda kizahakorerwa natangiye kumva iyo politiki ndavuga ni bye bye abaturage bari muri Rubavu tugiye kumva amarira yanyu muri iyi minsi hagiye kuba mu manegeka ngo leta nizagenda ibizakorerwa muri Rubavu aho hantu bamaze gupima ngo aho ubutaka bwagiye butandukana François nagira ngo ukore komantere ngufi kugira ngo dusoze iminota yaturangiranye
Serge ikiriya kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi kitateguje ahubwo ngende munatangazwa n'imyifatire ya leta uburyo barimo kubyitwaramo kuko kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kuko kiriya kirunga ubona uburyo giteye kiri mu urebye Rubavu na Goma byubatse biri hejuru y'ikirunga ubona ko cyari cyatangiye kuruka kijyana hejuru ariko kakanya za maguma noneho zirimo ziranyura muri za kano cyangwa mu miyoboro imwe ya kera kikitangira kuruka buriya burya munsi nuko ko ubushize uko cyarukaga muri 2003 ko hari ubwo cyadeviye abantu batakibona bakabona biraje bitungukiye hariya hafi no kuri Burarima hafi hariya muri kuri rompwe neza neza abantu baturoje barimo bibaye France kikabatwika ejo bahoze berekana mu Kivu ibintu birimo bitoguta muri rimo kwaka noneho niba mwibuka neza ari igihugu cyo muri Cameroon ari kiyaga cyo muri Cameroon kigeze kibazo nka biriya muri ya mirongo yatangiye kwisatura kuko numvise kuno no kuri side hakurya igoma kuri Mogoma ngo Mogoma irimo gusadukamo ibice bibiri uri ya murongo ngo wagiye ugera mu Kivu nibimara kugera mu Kivu Kivu kikaba contaminé ari ya magaza akazamuka hashobora kuzaba ikintu kuko iriya mitingito turimo no kumva ni biriya bigaza birimo gushaka ahantu bisokera umunsi n'ibisadukanye yagusaduka bari abantu bari hari igoma na hari irubavu bashobora guhita badisparesa ntanu bose bapfa bagashira kandi kiriya kivu kirimo gaze iteye ubwoba mu gihe nacyo kiri hejuru y'ikirunga biriya byose iriya misate yose mwabonye iramanuka ikagira no mu Kivu biriya ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo bakomeje kuba batangira gutekereza kuba bakwigizayo n'abantu kubera yuko ikintu kizaba serije uriya mujyi wacu wa Rubavu wubakiye hejuru y'ikirunga kirimo gutoguta n'ikivu ubonye ko kirimo kubira bikwereka ko dushobora kugira surprise Rubavu iriya murimo kubona memu na Goma ibibazo bikazavuka kuko nyiragongo na uzo mbona abantu bajya kure cyane ba scientiste bavugaga ko hari igihe bishobora kuzacya aba agace gaturiwe na nyiragongo katakiri connecte ku mugabane wa Afrika kuko bishaka kuvuga ko gashobora gusibama cyangwa kakarigita kubera yuko kiriya kivu gihetse ikintu bita gaze iteye ubwoba kuko nk'uko bajya bavuga ko icukuye na nabi yateza ibibazo niba se izaba provoke pari ziriya maguma buriya bushyuye mungana kuriya bishobora kubyara ikintu gikomeye cyane serije nkaba mbona ko atari ikintu bagombye gutangira gufata kuriya byaramuntangaje cyane kubona boherezayo ugatabazi nyakujya udashobora kugira n'icyo avuga ariko mu by'ukuri kiriya ni ikibazo ni emergency ikomeye cyane kubera ko na biriya byuka bizamukamo hariya amagara azamukamo hariya ari toxic niba mwibuka muri za Malaysia ko byigeze no kwita abantu benshi cyane niba abantu barimo kubona ahantu byasadukiye bakabona umuriro ngo urimo kwakamo hasi birakwereka ko biriya bintu bikomeje bishobora kuba ikintu gikomeye ku baturage begereye mu kariya gace serije
urakoze cyane Comrade François urakoze cyane Comrade Axel na Comrade Barake mwatanze ibitekerezo mu kiganiro cyacu uyu mugoroba ejo tuzakomeza rero nk'uko mubizi Macron aragera mu Rwanda muri iki gitondo ubwo turizera ko ejo tuzakora coverage nk'ebyiri hari imwe ku manywa ya Edouard Kabagema ndumva nzagaruka mu ijoro rero ejo tukomeza tukabana namwe mutanga ibitekerezo ku bizavyavuzwe ku byo tuzaba twibaza nyine tumaze kubona ukwakirwa kwa Perezida Emmanuel Macron ibyo azaba yatangaje mu Rwanda n'ibitezo mwaba mufite nababwira rero kunyandikira muri benshi wenda kubifuza kubana natwe ejo ku mugoroba mu kiganiro wenda kizaba special kibanda kuri urugendo rwa Emmanuel Macron twazabigarukaho Comrade François nagira ngo ushimire noneho niba ari ubutumwa particularly wasigira abanyarwanda mu gihe cy'umunota umwe tukaba twasoza kandi ngushimire ku by'umwihariko kuri invitation wemeye n'abakubaza bakubaniriza bati dukundana neza zawe twarukanaga tariki ya 15 bati François ari he so twari turi kumwe kuri mugoroba n'ejo ubonetse n'ikindi gihe cyose wambwira uri welcome hano kuri Radio Tahuka umwanya ni uwanyu dusoza ntabwo tukumva Comrade François
akoze serije nge nasoza mfata mu mugongo bari abaturage begereye harimo kubera imitingito n'ingaruka zo kuruka kwa nyiragongo nongera no guhumuriza abanyarwanda nabo batorohewe murabibona yuko ibintu bitoroshye guma mu rugo yabaye guma mu gitanda ubona ko bagize kontinuma yo kutajyanga ariko n'umutekano w'igifu ni ibibazo bikomeye cyane ukabona ko na duke twagujijwe serije mwabizi ko mwino mwaya mezi yagera kuri 18 igihugu cy'u Rwanda cyagujije miliyari 1000 ariko mu by'ukuri nta muturage waba yarigeze agira icyo akuraho nawe yagiye ntituhazi wagira ngo amafaranga yagiye agera i Kigali yongera asubirayo mu ndege tutazi ubwoko bwayo ni urabona ko muri rusange nasoka mvuga ngo abanyarwanda bihangane kandi bashyira ubwenge ku gihe bamenye ko bagomba kumenya ibibakorerwa bagomba kumenya icyo bakagombye kuba bakorerwa kubera yuko imyaka 27 bakoreye ibintu baraceceka ariko ingaruka zabyo bagenda bazibona kandi koko iyi covid yajije kwerekana uburyo sisiteme yari yubatse nibyo nababwiye ngo bubakiye ubutegetsi ku musenyi kandi umuyaguje urabuhirima urabutwara nicyo cyabaye ubundi iyo ushaka kubaka igihugu ugashaka kubaka ekonomi ugomba kubanza ugakiza inzara rubanda ubanza ugahera ku baturage bakabanza bakiyubaka ntabwo iyo ushatse kuvuga wenda uzubaka abawe wubake sisiteme yawe muri ya sisiteme twita ngo ni ya matuverian aho ureba wowe umugore wawe n'abana bawe n'abagatiko muri kumwe abandi ukabirengagiza ariko birengagiza yuko igihe bazabashonje ingaruka uzahura nazo ni ziriya byanze bikunze tuba twabwira ngo bagomba nabo gushyiramo umuhate bakabaza bariya abadepite bakabaza bariya abasenateri icyo baba bakora ni kuba batabavugira si ibyo ko biri turete ibyabaye byarabaye dega zarabaye ahubwo hasigaye no kuvuga ngo ibi bintu iyi krize tuzayivamo gute Serge murakoze
urakoze cyane Comrade François Mutuyemungu mwakoze kubana natwe reka tubashimire rero tubifurize ijoro ryiza nshuti mwari muteze amatwi Radio Itahuka na dushoreje ikiganiro cyacu cy'umugoroba ufite igitekerezo cyifuza kuri iki kiganiro wandikira Radio Itahuka @gmail.com cyangwa ubutumwa buto bugufi kuri WhatsApp ni 202-5906-6674 tuzakomeza ejo murara aryana ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka turabakunda kuri Radio Itahuka na hejuru
isi cy'Uburundi kiramenyesha ko hari abarundi bariko bagira imyimenyerezo y'igisirikare mu kibira cya Nyungwe mu gihugu cy'u Rwanda babiri muri abo bari mu minwe y'igipolisi niho bavyiyemerera igipolisi kimenyesha ko cabafatiye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda mu ntara ya Kayanza aba ni bamwe mu bafashwe mu nkuru y'umunkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse
twebwe aho twari turi twari 347 ko indwi barabakobwa 303 twagamije gutera igihugu
ayo majwi nayo abarundi babiri igipolisi cyerekanye kuri uyu wa kane bavuga ko bahora mu myimenyerezo ya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda umwe muri abo barundi yitwa Barugira Pierre afite imyaka 33 avuga ko yajyanywe muri iyo myimenyerezo ku nguvu akuwe mu bitaro by'i Butare aho yari yagiye kwivuriza kubwo bisa nk'aho yanyurujwe undi mugabo yitwa Uwingabire Magnifique w'imyaka 34 wavuga ko yinjijwe ku gahato n'indi misore y'abarundi yamusanze mu kambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda bombi aba bagabo ni mvukira zo mu ntara ya Kayanza ihano y'igihugu cy'u Rwanda amakuru batanga amenyesha ko batangiye gukora imyimenyerezo ya gisirikare kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze 2015 bemeza ko iyo myimenyerezo ikorwa kuri kwamye mu kibira cya Nyungwe mu gihugu cy'u Rwanda
turabikora ijoro n'umurango nta ngorane n'imwe kuko nta munyagihugu ahaga
u Rwanda hahaguruwe
kinyaza ko ta muntu wobera ku butaka ngo areke kuyoberwa ko hari ari abantu bangana gutyo kandi ahantu dushobora kurasira inkoho tugatera amarokete tugatera amamoroki numva ni ibisasu bikomeye kandi byumvikana ntibareka kubyumva
abo bagabo babiri batwiganiye ko iyo myimenyerezo ikoreshwa n'abarundi kandi ko mu bayikora hatogutugwi turundikwa mu butumwa ico bitamishe muri bw'Igifaransa mu Burundi abo n'abakinjira gataka ku Burundi baciye mu bihugu bya Congo na Tanzania
ko bisanzwe bivugwa ko programa zigenda batereza guca muri Congo bacanke bagaca muri Tanzania
umwe muri Tanzania bashyira mu gihe gice cy'u Burundi
baserukira mu ndera z'amakamba nibaza ko ari nka za Kabonga cyane za Rumonge kuko ntituratahura ko bazana ubwato cyane bo babazana imodoka direct icyo tuzi ni uko baca muri Congo cyane muri Tanzania
yamara imbere yo kurungika mu butumwa batekereza impamba
iyo hageze rero ko baguha misiyo y'iyujya bakakubwira ati wewe tuguhaye misiyo yo kujya ngaha hantu bategereza kuca barabifata iwawe bakayishyira kuri karangamu nk'iyibwiye iyo baguhaye misiyo yo kujya abantu bagutumye bategereza kuguha 500 z'amarundi bagaca baguha karite sime yabo muzovugana iyo ugiye gukorera misiyo bakaguha n'amanimero yabo muzovugana mu karere ugiyemo bakakubwira n'uko wakira ko muzovugana iyo bagushikanye ku mupaka bobo barafise ukuntu babigenza bakakwakira we ntumenye uko wakira ubona bagushikana iyo bateguye kujya
abarundi babiri rero bafite uburangamuntu buriko amafoto yabo n'amazina atariyo kuri karangamuntu kamwe handitse ko nyene ko avuka mu ntera Bujumbura muri komine ya Mukike ku kandi karanga muntu naho handitse ko nyene ko yavukiye ururi muri komine Burambi kizwa karanga muntu nta kindi gipapuro cinjira na kimwe abo bagabo bari bafise igihe baje ku Rwanda binjira mu Burundi naho basha bafatwa n'i police ku no wa mbere bari muri bus yishira mu gihunguza abantu bya Vulcano abo bafashwe babwiye abamenyesha makuru ko bavuye mu Rwanda baturutse mu gihe bari bakuwe muri Nyungwe bakajanwa I Kigali kugira basigurirwe iyo barungitwe n'ikibazanye mu Burundi bavuga ko bahisemo gutoroka kubera ko kubwabo batabona amajana amaza y'ibyo barimo
twasanze atakamaro na kamwe bimaze imiryango yacu nta nyungu biriko biragira tubona kandi nta nzira bifise nta bibuje nk'abantu majya mu 370 tubona kandi nta mugambi ufadika twumva bafise Uburundi bwacu bufise umutekano bashye duhita mu kuvana
naho bavuga ivyo icega cy'umvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza wamenyesha ko atakibemeza ko ivyo bavuga ataramayiri kugira ngo bicire icanzo
baravuga ko bishikanye ariko ngira ngo n'ugushaka korosha kugira ngo barabe ko kumbore igihano coba gito
ababiri bafashwe bari muri batandatu bagiye baronkira mu gihugu cy'u Burundi nkuko twiganiye mbere yaho bemeza ko hariho abandi bagera ku 19 barutse mu bihugu cy'u Burundi nayo ku makuru ajyanye n'abari kwitunganywa ryo nyimenyezo ya gisirikare abo bagabo babiri bafashwe bavuga ko cyane cyane izina ryagaruka ari rya Rajabu na Niyombare Godefroid I Bujumbura mu Burundi ndetse yashatse iryo rya Amerika
Icyegeranyo cy'ibanga cy'akanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye kirashinja u Rwanda gukomeza gufasha inyeshyamba z'abarundi zishaka guhirika Perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi Icyegeranyo cyabonwe n'ibiro ntaramakuru bya Reuters kivuga ko ibikorwa byo gutuza gutanga inkunga ndetse n'ibikoresho bitahagaze mu mwaka ushize nk'uko byari byatekerejwe na bamwe mu bategetsi bo mu Burayi hagataho ariko u Rwanda rwahakanye ibyo birego by'uko rwivanga mu bibazo by'u Burundi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko ibibazo by'u Burundi bituruka muri icyo gihugu
The most important thing for Burundi or for whichever
Ikintu gikomeye ku Burundi cyangwa ku kinyamakuru icyo ari cyo cyose gishaka kuvuga ku Burundi ndetse no ku Burundi ubwabo icyiza ni ukureba ikibazo bashobora ko bafite ko ari ikibazo cyabo aho kumvikanisha ko ari ikibazo kiva ahandi hanze y'u Burundi bumva ko atari ikibazo cyabo cyangwa kumva ko ari nta kibazo namba bafite mu gihugu cyabo ndumva ibyo byafasha mu gukemura ikibazo ubwacyo no gukuraho ibihuha bivugwa hirya no hino ndumva kuri jyewe nakwibanda ku bibazo bikomeye ntabwo ari ku bihuha ibyo ari byo byose
Perezida Nkurunziza yatowe ku nshuro ya gatanu mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ariko icyemezo cyo kwiyamamaza cyakurikiwe n'amezi y'imivumagatanyo